ningahlala phansi ngiyanitshela uma benginga-ke ngiphile ngifike entweni enjengaleyo bengiyoba yindoda elungileyo. Ngifuna nje ukusho ukuthi nje uyangithanda kakhulu impela, kuyilokho-ke nje ucabanga kakhulu ngami. Angisoze ngaphila ngibe nodumo olunjalo, kodwa ngijabula kakhulu ukwazi ukuthi ukhona ucabanga kakhulu kangako ngawe. Ngesinye isikhathi mina ebandleni lami lasekhaya ngangikade ngishumayela nje kanzima njengoba ngingenza futhi ngizama ukwenzela inkosi okuthile, futhi ngaphuma. Umunye wathi ngiwuthakasele lowo mlayezo kulobu busuku mfoti Branham. Ngathi ngiyabonga ngomusa. Omunye inenekazi wanyuka wathi awusho lowo bekungumlayezo omangalisayo mfoti Branham. Ngathi ngiyabonga. Nomunye umuntu washo into ethize futhi ngehla ngokukhona umfundisi evakashile lapho wathi wathi ngithande ukuba abantu baqhoshe ngami. Ngathi awumunye nje umehluko. Ngathi ngiyathanda futhi wathi ngase ngithi ngiyathanda njalo uma omunye umuntu engitshela ukuthi ngenze kulungile noma kungalungile. Ngiyathanda ukwazi lapho ngimi khona. Wathi bengingefuni umuntu angitshela ukuthi ngenze okuhle. Ngathi ngiyafuna, ngase ngithi ngikholwa ukuthi munye nje umehluko phakathi kwami nawe. Wathi yini leyo na? Ngathi ngikhuluma iqiniso, wena unjalo. Sonke siyathanda kuba omunye asitshele uma futhi ngicabanga ukuthi noma yimuphi umuntu ocabanga kahle ngakuthakasela kuhle ukugcekwa okuhlanzekile uma unephutha ngempela. Umunye akutshele nje ukuthi unephutha futhi akukhombise lapho unephutha khona. Ngiyakuthakasela, ngifuna kuba ngolungile uma omunye umuntu engangenza ngibe ngolungile. Uziningi kakhulu izinto futhi ngifuna ukuthi lokho ngukuthi ngiyabonga kakhulu ngokuncoma mfowethu nokunye kunye futhi yonke into ikahle nje. Ngikuthanda ngendlela efanayo mfowethu Joseph. Futhi ngiyaqonda ukuthi umfowethu Joseph ubesesizweni nesizwe indawo nendawo ehlanganisa izikole ndawonye futhi ethumela befundisi yonke nje impilo yasetshenzwa. Impela nginokuhlonipha kukhulu kunakho konke nenhlonipho ngomfowethu Joseph Boze, ngowami qiniso mfowethu. Manje-ke ngiyabonga ngokuthi usuku oluhle lokuzalwa kumkami omncane othandekayo kulobu busuku. Kungene sekudlule isikhathi kakhulu ukuba afike emhlanganweni, kodwa ngizothatha konke lokho kwamukelwa okufudumele futhi ngimtshele ngakho lapho ngifike ekhaya laphaya. Kanjani uyokuthakasela lokho use futhi yileyo nto eyodwa mfowethu Joseph wakhosha kancane ngami, kodwa akazange akhoshe ngokweqile ngakho ngaye, ngoba ngempela ufanele konke obekungashiwo. Kuneminyaka engamashumi amane nambili ubudala namhlanje, useyinganyana nje niyabo, ngashada nomntwana futhi ngakho uye wamanga kimi nokho njengowangempela uShomi wangempela futhi uBhili ngenkathi uninefa futhi ngangithi angibe namashumi amabili nanhlanu amashumi amabili nesithupha eminyaka ubudala futhi wayengena nina ekhala futhi kungekho muntu wokumyisa kuye futhi wayeyintombazane yana nje kanjalo ngaleyo nkathi cishe ishumi nesikhombisa ishumi nesishiyagalombili wamnakekela. Futhi kamuva eminyakeni ngingasacabangi ngisho nokuba ngike ngishade lowo mntwana kunokuba bengingenza omunye umuntu engingamazi ohlezi laphaya. Hhayi kangako, uyise nami sasingophathini abazingelayo ndawonye futhi sakhuliswa nje. Ngani yena bengingamhlawumbe ubengakhophisana nami futhi ngiyompibiza ngocezu lukaswede. Ngakho-ke leyo ndlela kwakuyiyo, niyazi kathi sasikhula nje izinganyana, ngakho sakhula nje ndawonye kanjalo futhi angizange ngicabange ngokumshada. Kodwa ngiyalitshela ngempela kwakuyisipho esithunyelwe nguNkulunkulu kimi ngenkathi mina ngenkathi uNkulunkulu engipha mkami futhi ngiyabonga kakhulu futhi lapho ungiphe abantwana abathathu abathandekayo futhi uwelise uBilly Paul futhi ngokwejwelekile umama usingamama ukuba angene. Niyazi ukuthi kunjani ngalokho, ngingakusho lokhu akekho lapha kodwa kuyiqiniso. Noma ubani uyazi kungukuthi omakhelwane bami balapha ukuthi uyamthanda lowo mfana futhi nje ubenjalo ubengcono kuye kunomama wakhe. Ngibone umama wakhe emthwensula ngenkathi engena zinyanga ezisithupha ubudala, kodwa umida akagaza mthini hlobo. nje ubefanele enze ukuthi exaxa mhlawumbe noma mhlawumbe ubeyohluka ukushiyele konke kimi. Kodwa abanye abantu bathi abakholele ukuthwansuleni, kodwa uyazi ukuthi imibhalo uthi uzokwenza uma uyeke induku wonakalisa indodana. Ngakho ngiyakholelwa ekuqondiseni abantwana ngibenze babe nomqondo. Sibe nokuningi kwalokho, besingeke sibe nobuhlo ngendlebe bentsha obuningi kakhulu. Manje kulobu busuku ngubusuku bangolwesithathu, futhi sinje uhlobo lobusuku obuncane ngenkathi bengingalindele abantu abaningi kakhulu ukuba bangene ngenxa yamabandla. Futhi kulobu busuku ngubusuku bomhlangano omkhulu yakwemabandleni, futhi mina ngibonga kakhulu ngezethameli. Futhi kuyinto enhle ukuthi bonke bafiki ngobusuku obufanayo, ngoba besingeke senze lutho ngabo. Ngishilo esikhashaneni esedlule, bangaki olapha basho owabekade engekho emhlanganweni ngaphambilini na, futhi ngaphezu kwengxenye yezethameli. Izolo busuku bekukhona ukubili kokuthathu kwabo bebengakaze babe semhlanganweni ngaphambilini, futhi kuyaqhubeka. Manje ziningi kakhulu izinto ebesingazisho. Ngiyakholwa izolo busuku uma ngingaphosisa emlayezweni wami izolo busuku ngikhuluma ngongo, kodwa ukuthi yiphi indikimbe ngishumayele ngayo izolo busuku. Enye into enye ebengingenisa ngayo wo imibusiso ekhohlwakele. Ngikholwa ukuthi lewo nguMathewu ongcwele isahluko seshumi nanye nevesi lesithupha, noma yinto ethile efana naleyo. Ishumi nanye isithupha, ya imibusiso ekhohlwakele, futhi ubusisiwe ongakhubeki ngami. Bengishumayele ngokuthi abantu bakhubeka kanjani kuJesu. NoJohane wayesephenduke akakuvezanga ngalo ndlela, kodwa wathi ukukhubeka ngenxa yokuthi izinto zihambanga nje ngendlela ayicabanga ukuthi bekufanele kwenzeke ngayo. Ngoba wayethile uJesu ene noma uKristu uMesiya ephethe imbenge esandleni sakhe, futhi ehlanza iphansi, futhi yashisa amakhoba, futhi ngenkathi efika wayemnene ngempela, futhi ethobile, futhi emnene. Futhi ngakho bona kwakunzima ukuba aqonde ukuthi ukuthi lokho kwakuyini. Kubukeka sengathi wayenokwehlizwa, futhi waye uhlobo oluncanyanyana lwesikhubekiso. Nokho wayesibonile isibonakaliso sikaMesiya, futhi wazi ukuthi kwakunguye. Ngakho wathumela abafundi ukuthela ukuthi ngabe kwakunguye yini lowo. Manje lokho kwakukubi kakhulu kusho into enjengaleyo, kodwa uJohane wagcotshwa ngomoya ka-Eliya. No-Eliya wacishe waba nokugula kwemizwa, futhi niyazi ngaphansi kwesihlahla somjunipha. Futhi lapha kwakukuJohane unqobo nje uma umi lapho ukukhipha kulungile, kodwa lapho ufanele ukungenisa khona-ke kwehluka kancane, yabo. Ngakho uJohane ejele iso lakhe lokhozi lase lifiphele. Futhi ngakho-ke sibonile ukuthi uJesu akazange yamnike noma yiziphi izifundo noma amtshele ukuthi kanjani ubu atshele uJohane ukuba akwenze. Wavele wathi nje hlala emhlanganweni usuphelile, futhi ubone ukuthi kwenzekani. Futhi emva kokuba umhlangano usuphelile, wathi manje hamba ukhombise uJohane lezi zinto. Izinyonga ziyahamba, izimpumputhe ziyabona, izithulu ziyezwa, kanjalo njalo nabampofu kushunyayelwe ivangeli kubo. Futhi ubusisiwe ongakhubeki ngami. Bese ke uqala ukukhuluma ngesikhubekiso. Futhi kodwa ke ngangingabhekisela kumntwana omncane owayeveleza yona iliyono phezulu lapha. Futhi uma ngingaphosisa omunye ongitshelile noma kuthe babecabanga ukuthi babenjalo ukuthi lowo mntwana ubesesakhiweni kulobu busuku. Ngabe kunjalo na? Ngabe umama ulapha nalowo mntwana waseza Zion City eliyono owayenomlenze okhubazekile usentekile ngaphansi kwakho, futhi manje useyahamba na? Kuphathi kokuthi ubelapha kulobu busuku noma kusasa. Lo ngumama, uNkulunkulu kubusise tete wethu. Ubulapha izolo busuku na? Kulungile, kulungile. Angizange ngiqondile ukuthi ngiqonde ukuthini, ukuthi ubungalethi isikubekiso, kodwa nje umangalile nje ukuthi bekuzokwenzekani kulowo mntwana. Ana ngabe kunjalo na? Kulungile. Inkosi yenze nje lokho eyathi iyokwenza, nokho ayikwenza kana? Uyamangalisa lokho. Bonge inkosi ngalokho. Unayo ingane kanye nawe na? Ayikho lapha. Awu lokho, umama omncane waphuma wayenokukholwa kwakhe konke kwakhiwe. Ohe, kwathi nje ngingabeka izandla phezu kwengane kwakuzokwenzeka khona lapho. Kodwa nebo lokho ngempela ngezinye izikhathi uma thina uma lokho kungukukholwa kweqiniso akukho lutho oluzokumisa. Ngakho phandle enqoleni umama omncane waletha ingane ngosuku olulandelayo, futhi wayethe ukumangala yena nomnyeni wakhe omncane, futhi wayefuna ukwazi ukuthi kungani umlenze wengane ungehlanga. Awu, angizange ngisho lutho, futhi ngacabanga uyakukholwa lokho, nentombazane iyakukholwa ngempela. Ngakho kuzofanele kwenzeke inqobo nje. Ngikathi phuma washo into ethize engiyiphendula. Uyacabanga yini futhi Branham kuyintando kaNkulunkulu ukuba ingane yami ibe yisishosha na? Ngaze ngithi xa bomnumzana kunjalo, yilokho nje ebikulindile, yabo. Ngakho wakuhlonipha futhi wayiphulukisa ingane futhi ngikela nje emizuzwane nembalwa edlule ngingahle ngibe nephutha kulobu bufakazi kodwa kukhona uma wesifazane lapha ngicabange ukuthi ngibone imoto phandle lapho nenqola bekukho nininikazi elifike ebandleni lami maduze nje cishe akukapheli unyaka noma emibili edlule nalelo ninikazi lalingaphandle le kanje linesibila awukaze sibone isimile esinjalo odokotela bakwazanga ngisho nokusithenda kwakuyisimo esibi kabi futhi kububi kakhulu ngangokuthi lalingakwazi ngisho nokuhamba babefanele balithwale awu lezo ukuthi ngangizoba sebandleni ngalobo busuku futhi niyazi ukuthi kukanjani nilothabenakele elincane lapho ngakho emva kokuphela kwenkonzo ngibakhulekelanga abagulayo ngavele nganikela ngomkhuleko futhi ngiqagele waye wathi ukuba necala naye kodwa lokho omunye wabadikoni abathembekile nabanye babo bazi ngenkathi ngiphuma ngendlu yokutetishela noma ihhovisi lomdikoni ngemuva bathola lona owesifazane umpofu ngalapho owesifazane umkhulukazi naleso sibili esikhulu wo kubi kabi futhi bamlalisa phansi lapho esitebisini futhi ngikathi ngiphuma kuyoba phakathi kokuthi ngifanele ngimeqe noma kuthize ngakho-ke ngikathi ngiphuma wakhuluma izwi nonkulunkulu wangipha izwi futhi ngaliphendula futhi cishe ngehlobo eledlule ngikhona ukuthi kwakuyilo wamaphandle ngaphambili nomyeni wakhe emgwaqeni obuyele ecalifornia nalowo wesifazane ubushelelezi nje lelo thumba lalingasekho ngokuphelele kukhona futhi uma lokho ngambona eBloomington ngolunye usuku ngase ngithi dede wethu ngithanda ukuba wena osukume kulobu busuku futhi abanye abefundisi bangibamba futhi ngaqala ukukhuluma futhi ngakhohlwa ngakho ngicabanga ukuthi leyo imoto yakhe ninqola kuhlezi phandle lapha kunelayisensi yaseCalifornia uma lowo wesifazane phakathi lapha ungasiphakamisa nje isandla sakho dede wethu na nomaphi yebo nango engemuva kunjalo ngaba nenkinga ukuphuma ezikhaleni esiphakathi nezihlalo lapho umzuzwa nje ukuze abantu bakwazi ukubona na
pull back your coat so the people could see your
sizise bhantshi lakho ukuze abantu bakwazi ukubona lakho nesimila sisikhulu kakhulu sasiphumelele uma lowo bekungaba nguwe kuleso simo ubungazizwa kanjalo nawe manje kumbulani wayemkhulu kakhulu ngangokuthi wayengakwazi ngisho nokuhamba-hamba kanje babefanele bamthwale nesimila siphume kanje futhi yiwo wonke amaqhashaza anyamalala ahamba futhi akusekho niyabo manje asi kukhona elinye inenekazi ngiyacabanga kulesi sakhiwo kulobu busuku mhlengikazi obhalisiwe ngimbonile yena nomyeni wakhe ngolunye usuku lapha bangabangane bami besifuba ukubona ukuthi kuthathe isikhathi eside kangakanani lapho emarekodini ase-Houston e-Texas yena amathemba okugcina efa edliwonga umdlavuza futhi bamlethe emhlanganweni futhi ngikathi mfowethu uHoward wayekhipha amakhadi omkhuleko ngalobo busuku uvame ukuza ngaphambili njengoba uBilly ubengenza futhi axubanise amakhadi futhi anikeza abantu amakhadi omkhuleko lalona wesifazane hlezi lapho wabuka ngale kwelinye ininikazi elikabi kakhulu kunoma lalinjalo lomhlengikazi nokuba nozwelo ngabantu abagulayo uyasukuma futhi ahambe aze ayofika le emuva futhi azefunele isihlalo yonke indlela ngemuva ngalobo busuku ngikathi uHoward ngena mfowethu ukubakhipha amakhadi omkhuleko phezulu ngaphambili moya ongcwele wathi buyela emuva futhi wanikezele ngemuva kulobo busuku futhi lathola ikhadi lomkhuleko lingena emqweni umoya ongcwele walitshela ngakho futhi ngokuphelele ngokoqobo waliphulukisa futhi lona lokho sekucishe kube yishumi iminyaka yishumi nambili edlule noma mhlawumbe ngaphezulu futhi lisengumhlengikazi obhalisiwe liphethe ikhaya labahlengikazi ezansi e-Texas mfo dadewethu Harris ngabe ukhona wena kulobu busuku na ungumhlengikazi obhalisiwe ndawo othandekayo wesifazane omuhle ovela nangu kunjalo umhlengikazi obhalisiwe izehlakalo zokugcina zomdlavuza odokotela edabeni ezansi lapho bayazi ukuthi babeyombeka ngemuva futhi manje bangitshela ukuthi odokotela abathathe umhlala phansi nezinto beza kuye befuna usizo bazi ukuthi ungumkristu owesaba unkulunkulu owanikela ngempilo yakhe kukristu nonkulunkulu wamphulukisa ngizama ukuthini mngane na ningakhubeki unjalo akukho sikhubukise kuye ugijima ngohlelo ngo aha yebo mnumzane Kona kumwengele usihole ukuba sisho izolo busuku ukuthi asikho emuva le ngemuva. Kanjalo asiqhubekile phambili. Sizohlelweni impela nje lo mlayezo ofike ngesikhathi esinawo namhlanje. Futhi uma omunye umuntu ethe, oh, lokho sekwedlule izinsuku, futhi umuntu onjalo hamba utshele uJohane umelusi wakho kumbe noma ngabe ubani uyabo. Izinyonga ziyahamba, izimpumputhe ziyabona, izimile ziyanyamalala, nemidlavuza iyaphulukiswa. Kuthatha isikhathi eside kangakanani na? Inqobo nje uma ukukholwa kunjalo. Ihlala kanjalo-ke insindiso isikhathi eside, ngakho inqobo nje uma ukukholwa. Ngakho manje yimani isibindi, yibani nokukholwa kuNkulunkulu noKristu akasishiyanga. Ningakhubeki uma akwethembisa uyokwenza, futhi usesikhathini ngqo, impela nje usehlelweni ngqo ngawo wonke umzuzu. Futhi wena wothi empothi phenem ngiyezwa ukuthi kulobu busuku ubusuku bami ukuthi ngizophulukiswa. Ungakhathazeki, usohlelweni ngqo, hlala nje ohlelweni. Futhi uma ukholwa ukuthi lobu ubusuku bakho yilobu. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje ngomkhuleko.
Gracious and holy heavenly Father, as we approach thy
Baba osezulwini nomusa nongcwele njengoba sisondela esihlalweni sakho sobukhosi somusa siphomusa wakho kulobu busuku ukushumayela izwi likaNkulunkulu ukuze abantu babone futhi bakholwe ngokuba siyakucela egameni likaJesu amen. Ngenkathi ngisakhuleka abantu abakhuphule unkosikazi wami kule ntambama nomfana wami omncane uJoseph ulapha esakhiweni ndawo ngicabanga ukuthi bangenile wayengufakazi kaJehova nomkakhe ngiyacabanga wayeyi-Anderson Church of God. Wayekade nesifo sofuba waphulukiswa, wayenendodana ekhubazekile uvendle emilenzeni yayo yafinyela umlenze wayo futhi balandela umhlangano babese Houston eTexas. Ngiyakholwa yilapho udadewethu Harris noma yikuphi lapho ebekhona kumnyama emakhoneni noma ngabe ubekuphi laphaya waphulukiswa futhi babelapho ngalobo busuku kukhanya okwehla ngabo. Babeseluvile babehlala ngaphandle kweKentucky futhi bayangena nomfowethu Woods iqubo lwakhe ngiqakele akukuningi kakhulu kukho engufakazi kaJehova futhi wakhulela kulolo hlobo lomndeni futhi ngokuqinile ukuba aqhele emasontweni kanjalo njalo. Kodwa ubone intombazane ngalobo busuku eyayikade iphendulwe yaba ekutheni nje ithuthumela futhi iminyaka yayilala kuthi ngqu ezinqulwini zayo futhi ingakwazi ukunyakaza iminyaka. Yasukuma lapho yahamba yaqhubeka inqamula emsamo yathatha uhlaka lwayo yayisiya ekhaya yasebenza yagijima yehla yenyuka ngezitebhisi ngosuku landelayo. Umfana omncane ehlezi esihlalweni sinamasondo omlenze wodwa umude kunomunye wasukuma wenyukela emsamo futhi wama lapho umfana omncane washumayela khona ngomsamo yomibili imilenze ifana futhi lokho kwabenza baqala. Ngakho ngaye eSweden ngabuya futhi babe ngapha ndawo emhlanganweni ndawo lapha eOhio futhi babehlezi emuva le kungemuva lethende. Ngalobo busuku umoya ongcwele wathi umfana omncane emuva lapho egqoke ijezi elincane liphuzi unina noyise nakho konke ngabo bona abakaze ngisho bazi ukuthi angikaze ngizwe ngabo lutho. Wayengusonkontileka enhle eKentucky futhi wathi isho kanje inkosi umfana okhubazekile usephulukisiwe. Bahlala lapho esikashana futhi ngokuqondile wathi kumnyeni wakhe yenza umfana sukume into efana naleyo nomfana wasukuma nemilenze yomibili yayifana. Lowo mfana uyinsizwa kulobu busuku ushadile unomntwana. Futhi uma ngingaphosisi David ngabe wena ukhona esakhiweni na David wothe ukuphi wena na umunye umlenze ufinyele ngaphansi kwakhe nomunye ulapha wena David na.
Would you just walk down this way a little bit David so they can see there's
Nango ememnyango ungahamba wehle ngapha kancinyana David ukuze babone ukuthi akukho angazi ngisho ukuthi kwakuyimuphi umlenze futhi wafinyela ngaphansi kwakhe. Manje utate waseZayoni lapho ningene ncane niyabona ukuthi uNkulunkulu wenzani kumunye waleyo milenze efinyele. Niyabona ukuthi wenzani kowakho usenguNkulunkulu usohlelweni ngqo. Into kuphela kithi kuba senze kube sohlelweni nje ukukholwa kwethu nobukhona bakhe lapha futhi kuzokwenzeka. Manje kumlayezo omfishane nje noBilly unginqumile izolo busuku ukuthi ngiqedile ngempela cishe emashumi amathathu nanhlanu imizuzu engamashumi amane kade ngithatha amahora amabili okungaphezulu kancane. Kodwa yena wathi wenza kahle uma ungakwehlisela imizuzu engamashumi amabili kuzoba ngcono kubantu. Futhi ngathi awu lokho kuzoba nzima kimi futhi ngakho niyabona ukuthi ukuba likhulu nginobuningi engikhuluma ngakho ngoba nginenkosi enkulukazi ezayo futhi ngikuthanda kakhulu ngilokho ngiqhubeka nje nokukhuluma kodwa ninaye nifuna ukubuka embhalweni uma nizongena emakhasini okuqala isahluko samashumi amabili nambili nevesi leshumi nane lelo vesi lilodwa lindikimba ncane ukwenza engqikithi kuyo uma inkosi isisiza ukuba sikhulume imizuzwana embalwa nje
And Micaiah said, As the Lord liveth, what the Lord said
Why is it Micaiah, kuphila kwenkosi, lokho inkosi eyakukhuluma kimi, lokho ngizokhuluma.
Now we got a great story here ahead of us, but not
Manje sinendaba enkulu lapha phambi kwethu kodwa hayi isikhathi sokusendela kuyo ngendlela efanele futhi kusasebusuku uma ngingaphumelela inkosi Thanda noma busuku bubodwa ngingathanda ukubuyela eTestamenteni elidala lapha bese ngicosha uDatshana ngaba prophet futhi ngibakhiphe uma Thanda khona ke mina kubonakala sengathi ubesebenzana nami ngami ukuthatha ubusuku bangolwesine nangolwesihlanu futhi ngishumayela uPaulus lo noPaulu kaNkulunkulu futhi kuyinto ehambisana nesikhathi engicabanga ukuthi ibandla lifanele laze.
Now, in this we find that there was a king in Israel.
Futhi manje kulokho sithola ukuthi kwakukhona inkosi kwa-Israeli ngalesi sikhathi egama lingu-Ahabi wayeyinkosi yakwa-Israeli futhi ngalesi sikhathi sifanayo uJehoshaphati wayeyinkosi yakwa-Juda.
And Jehoshaphat was a righteous man.
NoJehoshaphati wayeyindoda elungileyo, indoda emisabayo uNkulunkulu noYise uAsa phambi kwakhe wayeyindoda emisabayo uNkulunkulu. Kodwa sithela ukuthi uAhabi wayeyuhlobo lwalokho esikubiza ngekholwa elithiye emngceleni, umfo nje othe ukuhamba noma ngayiphi indlela imimoya evunguze ngayo ngani, wathatha uAhabi.
And he had a wife By the name of Jezebel.
Futhi wayenonkosikazi ogama linguJezebele futhi wayeshadele intombazane kuphela ukuqinisa umbuso wakhe. Futhi wayengumkhonzi wezithombe futhi wayemdabule wonke uIsrayeli. Futhi awu abashumayeli bonke babehambile okwakungabashumayeli abakahle ngempela babebesivivi futhi nje cishe bonke babebuyele emuva. Kodwa kwakukhona indoda eyodwa endala babengena kuyijika lowo kwakungu-Eliya wayengamkhohlisi ngakho wahlala nalelozi ngo futhi ngakho wayeprofethile ngokuthi kwakuzokwenzekani ku-Ahabi. Ngakho-ke ngolunye usuku uJehoshaphati wabizwa ezansi ukuba vakashele le nkosi yakwa-Israyeli okungukuthi babefana nabazalwane nje i-Methodist ne-Baptist ne-Presbyterian ama-Pentecostali babengabafowabo. Bonke babeyisizwe esifanayo futhi befanele ukuba njalo ngokukhonza uNkulunkulu ofanayo futhi uAhabi wayeselokhu eyikholwa elisivivi ikholwa elithiyeke emngceleni kodwa umkakhe wayeyinhloko yendlu kodwa ufanele ukuthi wayeyintamo eyaphendula ikhanda neyazi ngakho noma yini ayeyisho wayeyinqubo. Futhi mfowethu uma ngisho lokhu ngezinhlonipho kwabanye benu ma-demokrati amahlaya nomqondo ozinzile yilokho sinakho manje angahle ukuba ulungile kodwa kunenqubo emva kwalapho ephendula ikhanda futhi senze into efanayo njengoba nje sizofika kulokho kamuva. Ngakho nokho lolo wesifazane wavele wamgijimisa noma yini ayeyifuna wavele nje wahlangana naye futhi wamenza ukuba akwenze wasonga umunwe wakhe futhi wayephethe isihlalo sobukhosi wayengamandla emva kwesihlalo sobukhosi.
And so Jehoshaphat was
futhi ngakho uJehoshaphati wamenywa ezansi ukuvakashela u-Ahabi no-Ahabi wamkhombisa bonke ubukhazikhazi u-Israyeli ayenabo.
Now that's when a believer can get
manje kungaleyo nkathi lapho ikholwa lingathelwa khona iqembu elingafanele ngenkathi uJehoshaphati ehla ukuyohlanganyela no-Ahabi wangena esihlalweni sikanokusho esingafanele. Manje kunezikhathi eziningi kakhulu ukuthi abantu bangakwenza lokho ngezinhloso ezinhle abantu abaqondile ukwenza okungalungile. Ngikholwa ukuthi kunabantu abaningi kulobu busuku osesonweni ngempela ongafuni ukukwenza. Esikhathini esithile sidlule enhle intombazane esincane egumbini labagula ngenkondo futhi babe negumbi labaphuthumayo futhi ngabuyela lapho njengowesifazane omuhle njengoba ngake ngambona ngaqalaza abanye babo emajakhethini ezinhlanya futhi wathi ungangithatha kuqala futhi Branham na futhi ngicabanga thatha kuqala na awusiso esinye seziguli futhi kodwa wayeyiso futhi wangitshela ngokuthi wayephile kanjani ngathi kuye ngathi awufuni ukwenza lokho uyafuna na wathi qabo mnumzana nginjani lo kukhona ukukhubayo ukuba ngikwenze ngathi kungahle kubonakale kuyimfashini endala kodwa lowo ngudeveli futhi wathi bengihlala njalo ngikukholwa futhi uNkulunkulu wakhulula owesifazane ushadile futhi nabantwana kulobu busuku futhi wayeyisidakwa ohlelwe uphuzo isifebe oh awukaze impilo embi kabi kanje kodwa khona nje abafuni ukukwenza kodwa kukhona into ebaqhubayo kuba bakwenze abafuni ukukwenza ngehlele ebhawari ngase ngixosha lezo zidakwa ngase ngithi awu ungubani igama lakho na ungangithengele isiphuzo na khabo ngeke ngikuthengele isiphuzo ngingumfundisi futhi wothi Yesu koma futhi ubuke ngapha futhi ungabona ibhange engangingumo ngameli walo niyabona lokho kuyiqiniso eliningi niyabona kodwa abafuni ukukwenza kukhona into ebaqhubayo kuba bakwenze nginomngane ohlezi phakathi lapha ndawo ndawo mhlambe kulobu busuku njalo yeza futhi nonke icishe nijwelele no Rosera Griffith wayengomunye wabahlela uphuzo wabakhulu kunabo bonke eChicago yayinabo uhlelo abashishiluzi lwalungena lutho kuRosela futhi wafika emhlanganweni waseHammond futhi lapho umoya ongcwele wambiza waphuma futhi wamtshela konke ngakho futhi wakhululwa kulokho kusebenzisa uphuzo futhi manje usebenza amajele nezinto nabanye abahlela uphuzo Rosela ukuphi wena sisina ngabe ukhona wena esakhiweni kulobo besuku na yebo nangu khona lapha no ongcwele kaNkulunkulu umuntu ethendekayo uwanikela ngempilo yakhe futhi wazinikela yena uqobo kuKristu futhi manje ngenkathi ngimbona eza emsamo ngexolisa tetewethu Rosela wayengumthakathikazi obukeka idabukile ukumbona wo awukaze umbona umuntu obukeka kanje futhi ngifuna ni angikusho lokho ukuthopha kodwa uRosela kulobu busuku ungothandekayo umuntu wesifazane osemusha uneminyaka eyishumi nanhlanu ubukeka eneshumi nanhlanu emncane ngeminyaka engamashumi amabili kunalokho ayikho ngempela futhi ungumuntu ethandekayo lowo futhi akazange aphuze utshwala lapho izibhedlela emva kwezibhedlela nodokotela emva kukadokotela Alcoholics Anonymous yaseChicago bonke bamtela njengotyaba olungena ethemba futhi nango ehlezi kulobu busuku emva kweminyaka neminyaka umuzi omangalisayo umsindo omnandi kanjani osindisa olusizi njengami ilokho ke abahlela uphuzo niyabona ukuthi uNkulunkulu angenzani na udaba lomdlavuza niyabona ukuthi uNkulunkulu angenzani na imilenze emifishane abakhubazekile niyabona ukuthi uNkulunkulu angenzani na unguNkulunkulu usesikhathini ngo manje sithelo ukuthi le ndoda yahlangana nabangalungile futhi soni uza labo bantu bememeza nimbonile lowo sifazane gijima ehle dabula lapho futhi waqala ngale ndlela ngaleso simila esikhulukazi ecele kakhulu inkazimulo akakwazanga ukusta akakwazanga ngisho nokusho lutho futhi waqala ukukhuluma ngezilimi na ngani wayigcwaliswe kakhulu ngamandla kaNkulunkulu ayekhiphe leso simila kuye khona ngani wayengakwazi ukukhuluma ulimi lwakhe uqobo wayedumisa uNkulunkulu nje niyabo uyamangala ukuthi yini benze lokho aw ojela nje yinto efanayo ke futhi ubhekisise ukuthi yenzani kuwe niyabo kuyoba yinto efanayo ngakho usohlelweni ngo ngokuba isithembiso ngesabantwana benu nesabo okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wena uthi umeluzi wami ibandla lami alikukhona lokho awu njalo uhambisana nabangalungile uyabo inoko Joshafati akwenza wahlangana nabangalungile watshela inqwaba yokubenyezela no-Ahabi wamkhombisa zonke izinto ezibenyezelayo ze ukagela uJoshafati angahle ukuba wathi usakholelwa kuje wo ngani impela siyakholelwa kuJehova impela kulungile wathi manje lapho ubone izwe lokumema ndawo ndawo khumbula banembazo yokugaya niyabo futhi intombi wena lapha uphume ekhaya lamaKristu ongakaze ubheme noma waphuza naleyo ntombazane izama ukukunika usikilide inembazo ukuba igaye leyo nsizwa ifuna ukukukhipha uyodansa kukhona imbazo ukuba igaye niyabo bhekisisa nje ungangeni kuleso sixoko deda kukho akunendaba ukuthi babonakala bebahle kanjani icwayani kubonakala kububi iphephele lasho yeda kukho awuboni ukuthi ungasondela kanjani kukho ungoni bona ukuthi ungaqhela kude kangakanani kukho yileyo nto okufanele yenziwe ungalokothi ubone ukuthi ungasondela kangakanani esonweni bona ukuthi ungaqhela kude kangakanani njengendoda yaseScotland eyayizo kweqa intaba babenabashayela abathathu lapho umunye wabo wathi awu lelowa elikhulu wathi ngabe yileyo ndlela phezulu lapho na wathi ngumgwaqo lowo wathi awu ubanzi kangakanani lowo mgwaqo na wathi lowo mgwaqo ubanzi ngamayintshi ayishumi nje kunamasondo phakathi enqola ezindaweni wathi kungcono ukhetha umshayeli okahle wathi ngifanele nginyuke intaba ngiye phezu kwayo enye indoda yathi ngingashayela amahhashi ami ngokugabavula futhi ngithathe isiswebhu sami futhi ngishayele amahhashi ami ngokugabavula futhi ngihlale phakathi kwamayentshi amabili alelo rimu yonke indlela ngokuzungeza ngaphandle kokuwa omunye umshayeli wenyoka wayesethe ngingahlala phakathi kwamayentshi amathathu alelo rimu futhi ngihambe ngizungeza ngigabavula ngokugcwele omunye umfo emi lapho nje engcothula ezithupheni zakhe wathi utheni ngawo mnumzane na wathi mnumzane ngingahle ngikwazi ukwenza lokho kodwa ngifuni ukuthatha lolo hlobo lweshansi ngihlala kude nje ngibhekene nohlangothi njengoba ufuna wathi ngingumgibeli wakho kunjalo futhi kungalo ndlela ungabona ukuthi yini ongayenza ukuze usondele kukho phambi kukankulunkulu ubone ukuthi ungahlala ukhayele kude kangakanani esonweni nazo zonke izimo neziyalo nokungakholwa futhi dede kukho konke okungabesabi uNkulunkulu suka kukho dede kukho futhi ngicabanga ukuthi uma umuntu eke waba ngale ezweni lasekhanani futhi wanambitha izinto ezinhle zikankulunkulu awudingi ukuba ukhathazeke kakhulu ngayo noma owesifazane ngakho bayoqhela kukho inqobo nje uma bake bawanambitha lawo magilebhisi amahle asekhanani manje ujehoshafati uyehla no-ahabi wamkhombisa konke ukubenyezela kumbuso futhi manje waye nembazo ukuba igaye futhi wathi uyazi yini ukuthi iramoti gileyadi ngeyethu enhla lapho na ngathi uJoshua ehlukanisa amazwe ungufakazi wakho yebo mnumzane ukuthi ungufakazi ukuthi lokho kwabelwa thina lenkosi yaseSiriya inakho futhi kungokwethu wathi manje akulona iqiniso lelona wathi lelo iqiniso impela ukuthi sonke singama-Israyeli wathi manje ungalihlanganisa ibuthe lakho nebuthe lami na futhi sobabili ndawonye sizokhuphukela lapho futhi simxoshe lapho ngoba lokho kungokwethu futhi niyabo bangakhombisa izwe lingakhombisa tembe liyangakukhombisa ezinye izizathu ezinhle ezibengezelayo futhi ngisho nokukwehlisela embhalweni aha yebo uthi awu manje sonke silungile sonke singabantwana bakankulunkulu bonke abantu bangamadodana kankulunkulu Oh, qhabo, 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 qhabo. Sonke sikholwa izinto ezifanayo. Oh, nathi asikwenzi qhabo mnumzane, impela sikwenzi. Futhi ngakho bona niyazi uJuda watshelwa wathi wayalwa ukuba aqinise ukulwela ukukholwa akusikho ukukholwa ukukholwa uqobo okwanikelwa ngabangane kwabangcwele kunjalo hayi ukulwela ukukholwa ukukholwa uqobo okwakhululwa kanye futhi lapho uthola lokho ukukholwa uJesu wathi lezi zibonakaliso zakubalandela unalokho ukukholwa ngakho lokho khona ke uyazi ukuthi wena ubi kuphi uyabo bese ke uyazi ukuthi ihloboluni lwempilo obuye luphila ngakho uJesu wathi wathi ngani impela empeleni singabantu abafanayo wathi izinqola zami ziyizinqola zenu namahashi ami angamahashi enu namasasha ami angamasasha akho ngani impela sonke sindawonye wathi kungani singenyukele lapho nje xolo futhi sizobaxosha na kodwa wathi wayese ke phenduka ufanele ukuthi wacabanga awume kancane asibuzanga inkosi ngalokhu niyabo ikholwa langempela ngaphambi kokuba lenze noma yini kunendaba ukuthi yini ukuthi kubukeka kahle kanjani liyohlala njalo libuza kuNkulunkulu kuqala amen yabo mnumzane niyazi ngibonile izikhathi eziningi abantu beza kimi futhi bathi oh futhi Branham uma uzoza ngapha sizoba noxhaso oluningi kangaka sizokwenza okuningi kakhulu sizoqinisekisa ukuthi akusoze ngoba khona upeni oshiywe ungakhokhiwe futhi sizokunika okuningi kangaka obusuku ngabunye kubenyezela ngempela kodwa niyazi izinkawu zigxumele izinto ezibenyezelayo ngakho asilinde nje igolide lesiwula libenyezela ledlule igolide langempela Niyazi ngobunye busuku ngasho ukuthi uKristu ungukukhazimula hayi ukubenyezela asisoze sakwazi ukuguqula izwe ngokuzama ukubenyezelisa amabandla ethu futhi siwenze abe makhulu futhi sikholisha abefundisi bethu ngemfundo engcono bavele banayo yonke leyo nto banazo zonke izinhlobo zesayense ephathelene nokusebenza kwengqondo nemidlalo yebhola nayo yonke into izwe linakho lokho kodwa sinento ethize abangenayo lokho kuKristu niyabo zama hlala nje endaweni okungenayo yakho sino Kristu abanayo Kristu banayo yonke isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo noma ungazama ukuba khathalisela nokuhlakanipha ngeke wakwenza abakwenzi bangakwedlula wena uya kumpristi oyikatolika ngesinye isikhathi ozame ukumedlula ngokuhlakanipha kunezincwadi ezingamakhulu ayisithupha zingcwele nje njengeleli bhayibheli ufanele afunde ngakho mfowethu ungazami neze kumfanisa nokuhlakanipha ngizokutshela lokho kodwa uma nje uzohlala nomoya ongcwele uzokwenza konke okunye kwakho yabo hlala nje nalokho yabo kodwa asifanele ukumesha ukuhlakanipha sifanele ukuba noKristu lokho esinakho yinto ethize abangenayo ngakho ubufanele njalo uthintane nenkosi ngaphambi kokuba wenze noma yini futhi lapho uthi uzokwenza into ethize uma kuyintando yenkosi ufanele uthi uma kuyintando yenkosi iBhayibheli lisitshela lokho uJoshafati wakhumbula ukufundisa kwakhe okuhle uyise amnike khona wathi awucabanga ukuthi sifanele sibuze inkosi Sengathi ngiyambona umbishopi ahabi ethi ngani impela yabo mnumzane ngikholwa ukuthi sifanele senze lokho awu manje nginiqembu nje khona phansi lapha ngoba nginaso sonke isikole sabashumayeli ezansi lapha abaprofeti manje kubulani babengabaprofeti nginaso sonke isikole sabo ezansi lapha kulungile baluhloboloni lobaprofeti na abaprofeti bakaJehova sinabo khona lapha futhi awu ngizohamba ngibakhuphule kulungile lokho kuzoba kuhle ngakho bonke baye nyuga noHezekiya nabo bonke iwaye induna ye phakathi kwabo umbishopu mkulu ngakho ngekathi bonke benyukela phambi kwamakhosi futhi bahlala bembethe izingubo zabo ezinde zasebukhosini neyazi ukwenza phandle ohlobweni lwendawo ekude ngasesangweni labaprofeti baye nyuga amakhulu amane abo cabanga izitshiteni ezingamakhulu amane hayi izitshiteni babengababishopi abagcotshiwe abafa abakhulu
They said we have prayed, we have fasted. We've got the will.
Bathi sikhulekile sikuzilile ukudla sinentando yenkosi isho kanje inkosi uNkulunkulu Jehova yinyuka ulidle ngokuba lingelethu futhi lingelethu futhi ngokufanelekile sinelungelo kulo asihambe silithathe bathi ake sikucabange lokho manje ngokwenqondo kunjalo lanikwa thina kunjalo futhi manje labo baprofeti ake sibone manje kwisayensi yethu ephathelene nengqondo imicabango yethu ingqondo yethu yengqondo lelo lingelethu uNkulunkulu wasinike lona lingelethu isizwe sabahedeni singabanikazi balo niyababona baprofeti bami na bonke bathi yenyuka ulithathe futhi niyazi umuntu oke waxhumane noNkulunkulu angathi ukusho ukuthi kungokuka uNkulunkulu noma cha niyazi uJoshafati wathi ukuzizwela ukucakile kancane wathi usenayo omunye futhi na wathi omunye futhi na ngani kunamakhulu amane abafundiswe ukwedlula bonke abaqeqeshwe ukwedlula bonke abagqoke kahle ukwedlula bonke futhi ngani kukhona izweni emhlabeni uma amakhulu amane engazwilinye ethi hamba ubuzelane omunye futhi na kodwa kwakukhona umuzi omncane uxakile ezansi lapho neyazi kwakukhona ukuthile okungalungile ngakho kanjani niyabona manje lapho uhamba uyocabanga ukuthi uma sonke sihlangana ndawonye ebunyeni ngani kukhona amandla kodwa kungahle kungabi uhlobo olufanele lwamandla yabo lapho okunobunye khona kunamandla lapho okunokuvumelana khona kunjalo uma kuvunyelwene ngento efanele yazi sizohamba nalokho kodwa akubuye lezwini likaNkulunkulu kuqala yabo futhi ngakho bathi yabunjwa kanjalo-ke inhlangano yethu yokuqala ebandla lethu elikhathekeke elidumile yilapho abathi khona enhlanganweni umkhandla wasenaisiya lapho awucabange ukuthi lapho enaisiya ukuthi babefanele baze lapho bonke futhi bavotela bonke abanye kuba baphume futhi bavotela lokhu kungene na hhayi noma kunjalo akukwenzanga kube kahle qhabo mnumzane futhi kulungile lapho uNkulunkulu ethi kulungile futhi akulungile aze athi kulungile kunjalo impela kungakhathaleki ukuthi kukhulu kangakanani nokuthi kun moya ungakanani umpristi wangitshela esikhathini esingesithe sedile wathi ngani futhi Branham noma umnumzane Branham akangibizanga ngomfuthi Branham wathi umnumzane Branham kuyafakazisa kuwo ukuthi ibandla likatolika liqinisile wathi buka izivunguvungu esibhekene nazo kwehle njalo eminyakeni kanjalo abantu bakithi phambilini babengamakatolika neyazi ngakho ngokuba yindoda engumairish ngakho bathi konke kwehle bathi buka ukuthi ibandla likatolika limele ini konke kuhlushwa kwehle ngathi leyo akusiyo imfihlakalo wonke umbuso nakho konke okunye emva kwakho kodwa kuthiwani ngephentekostali nayo yonke into emelene nayo lisesekhona na amen kunjalo yonke into imelene nalo impela yonke into ngeyebandla likatolika impela laliqhubeka nokuba khona ngaleyo ndlela kodwa kuthiwani ngayo yonke into imelene nalo futhi ibabulale nakho konke okunye na laqhubeka kanjani nokuba khona na futhi nanti namhlanje likhanya njengedola amen njengezinkanyezi zezulu futhi liyo kwenza kuze kube phakade manje qaphelani lo Joshafati wathi kukhona into encane engalungile phansi enhlizweni yakhe wazizwela ukuthi kukhona okungalungile wathi kodwa uzenayo omunye umprofeti nje ndawona wathi ya nginoyedwa ngumikhaya phandle lapho uyindodana kaImla kodwa wathi ngiyamzonda wazi ngalo ngathi ukuthi wayese emgudini ofanele wathi oh inkosi mayingasho lokho hamba umlando awu sizodingani komunye futhi lapho yonke lapho yonke inhlangano ethi kulungile na lokho kusalokho kungakwenzi kube ngokulungile nakancane nakancane qhabo wathi qhabo ngisefanele ngibe ngibone lo omunye umprofeti ngakho wathi uthe wayengubani igama lakhe na wathi uMikhaya uyindodana ka-Imla wathi awuhamba mlande ake sizwe ukuthi uzothini ngakho ngoba kwakukhona omunye omncane umuzwa oxakile owawungavumelani nezwi ndawondawo bathumela-ke wahambe wamgqokisa ngezosha futhi wathumela enhle lapho futhi wathola u-Imla phandle lapho ndawondawo noma hhayi u-Imla njalo ngiqonde uMikhaya indodana ka-Imla wayephandle lapho ndawondawo emenweni gqugwaneni elincane ndawondawo wathi manje Mikhaya wena nguprofethi uMikhaya na wathi nginguye wathi buwazi ukuthi uzohlonishwa na wo ngizohlonishwa na njengokuthi uNkulunkulu wayengakakhulumi naye niyazi ngakho wathi ngizohlonishwa na yebo ya uzomenywa ngale enhlanganweni yabefundisi basesontweni izohlangana ndawonye futhi bonke bahlangane ezansi lapho enkosini futhi uya ehlala mongameli ngiyakutshela Mikhaya ubungeke ucabanga ukuthi uyoke uthole ukuhlonishwa kunjalo kodwa ukuthelile ngempela umncanyenyana umfo ongafundile njengawe ohlezi emuva lapha kodwa abafuni ukukukhuphulela phambi kwenkosi futhi bona manje lalelani uyazi ukuthi sikuphi isikole esikhulu sabaprofethi inhlangano enkulu yomhlaba wonke yenhlangano yabefundisi na ya wathi ngibazi bonke ya ngiyazi ngabo ezansi lapho awu uyazi umazi ngempela uHezekiya lapho omkhulu umprofethi oyinhloko yabo bonke na yebo ngizwile ngaye yebo indoda enkulu basho njalo yebo yiyo futhi bathi une LLPHDDQULS zonke lezi zinto uyazi yebo ngiyazi ukuthi uqonde ukuthini awu yena kanye bonke nganhliziyonye ufikile futhi wakhulekela into bazile ukudla futhi bakhuleka futhi uzenzele izimpondo ezimbili ezinkulu zensimbi uqinisekile unezwi lenkosi ngakho wathi wenyukela phambi kwenkosi futhi wathatha lezi zimpondo ezinkulu wayesethi ngalokhu uzoqhubukusha amaSiriya asuke ngo emhlabathini kaNkulunkulu futhi sizolidla ifa likaNkulunkulu amen ilokho esikucabangile ezinhlanganweni zethu besizophusha yonke into emuva futhi sibenze bonke abe sasizobenza bonke babe yi-Trinitarian sasizobenza bonke babe yi-Assemblies of God sasizobenza bonke babe yi-Baptist noma i-Methodist kodwa izimpondo zethu zensimbi azisebenzi kunjalo awukwenzi kanjalo awubaphusheli ngapha nangapha qhabo uzoyiphushela emuva futhi ulithathe unqobe into inqubo yenhlangano yethu ilungile inqubo nje uma ungamnqumeli ngaphandle omunye umfo kodwa lapho unqumo umfoweni olandelayo yomkhiphe nephutha ngakho yilokho abakwenzile yilokho inhlangano sona impela isandlalelo sayo esiyikho ngokunquma omunye umfaphume ngakho manje-ke siyathola manje-ke ukuthi wathi awu uma yonke leyo midla ngale befundisi isho wathi manje ngizokutshela nginezwi livela kulowo mprofethi omkhulu wathi yisho into efanayo ayisho uma wenza yehlela lapho sizokuthatha sikufake enhlanganweni sizokwenza nje ube ngomunye wethu ya sizokutshela sizokujoyinisa phezulu ngo namaqembu ethu uma nje usho into efanayo ayishoyo kodwa mfowethu wakusho endodeni okungesiyo uMikhaya wathi ngizokhuluma nje lokho uNkulunkulu akukhulumayo futhi yilokho kuphela amen ngiyakuthanda lokho yebo mnumzane ngizosho nje lokho uNkulunkulu akushoyo ngakho ekugcineni behlela lapho futhi bafika phambi kwenkosi noMikhaya wathatha ubusuku phambi kwenkosi ukubona ukuthi iyothini ngakho baphuma bahamba phambi kwenkosi futhi lapha kwakumi sonke isikole sabaprofethi sizungezile futhi bonke babemi lapho beprofetha manje khumbulani babengesibo abaprofethi abangabayedeni babezisho ukuthi bangabaprofethi bakajehova kodwa bhekisisani nje manje ngakho batshela ukuthi emva kokuba sebeshilo konke bonke babeprofethile wathi yebo inkosi isalokhu ithi gubhuka inawe thatha umuzi Mikhaya waqalaza wathi qhubeka wenyuke uthathe umuzi u-Ahabi wayazi ukuthi kwakukhona into encane engalungile ngalokho wathi ngifanele ngikufungise kangaki na wathi impela gubhuka uthathe umuzi kodwa wathi ngibone u-Israyeli ehlakazekile njengezimvu egqumeni zingenamelosini yabo u-Ahabi lokho kwavusa intukuthelo yakhe elungileyo wathi ngitheni kuwe na wayezoprofetha ukubi konke akhuluma ngakho elahla abesifazane bakithi ngokugqoka izikhindi futhi enaye lapho zonke lezi zinto esitshela ngazo zonke zethu ngangazi ukuthi wayezohlala njalo esho into embi ngami impela lapho efika phezulu lapho yilokho azokusho yini enye abengayisho na wathi ngabona izimvu zakwa-israyeli zihlakazekile entabeni njengezimvu ezingenamelusi futhi futhi hohe wayazi ukuthi kwakusho ukufa kwakhe futhi wathi ho wabila ngakho ngoba wathi ngikutshelile ukuthi uyoprofetha okubi awu ubengakwenza kanjani okunye na ngoba wahlela umbono wakhe ngezwi likankulunkulu futhi wayazi ukuthi izwi likankulunkulu lalitheku u-ahabi ngo-eliya owayengumprofethi kankulunkulu ngempela ukuthi izinja ziyokuxhapha igazi lika-ahabi omdala ensimini noma enqoleni ukuthi izinja ziyokuxhaphaza igazi lika-ahabi futhi unkulunkulu wayemelene no-ahabi futhi le ndoda kankulunkulu yayingakubuzisa kanjani lokho unkulunkulu ayekuqalekisile na kanjani yena umfundisi angama kanjani epulpiti futhi yatshele abantu izinto abazenzayo futhi abadedele bazedlulela ngaphandle kokusho noma yini ngakhona kungaphezu kwalokho engingakusho niyazi eshayina unkulunkulu wabo omkhulu ezansi lapho yisazi sefilosofi sasendulo abasibiza ngo-confucius i-confucius igama eshayina emelika ngokudideka esikhundleni sika-confucius okwakuvamisa ukuthi uyasithele sithombe ngaya esikhathini esedlule ukuyondla omunye wangibuza futhi kimi kwakubukeka sengathi umfanyana wami ujosefu wayengene ebhakedeni likapende ndawondawo lezinhlobo eziningana ezehlukene zikapende futhi wonakelisa udonga lonke ngathi indawo enhle njengale ebukeka ingcolile into ebukeka inaphanapha ilenga odongeni na o ngabuza uweta wathi awu lokho wena lokho kukusayile ngathi impela kubukeka kanjalo bekungaphani kokucwansa kukapende sitefisini ndawondawo lapho beyokwenza uhlobo oluthile lomhlobiso wathi o wathi mnumzane lokho kungosibanibani nosibanibani ngani kwakungabukeki ngisho njengomdebo nhlobo futhi wathi ngiyakhohlwa ukuthi mangaki amakhulu amadola lowo mdebo owabizayo kulelo donga awu ngathi ukuba bekuyimi bengiyonikela okungako ukukususa lapho ngathi ngoba kuyongikhathaza ngife kubukeka kugulisa kakhulu niyazi kwakuvame ukuthi okumnyama kwakungokumnyama nokumhlophe kwakumhlophe ukucuba ndawonye bese usunokumpunga ngakho-ke kungaleyo ndlela nje bacoveke kakhulu uphumugqa owehlukanisayo phakathi kokulungile nokungalungile na imethodist iqinisile kuthiwane ngamabhaptist na uma ipresbyterian iqinisile kuthiwane ngepentecost na khona umugqa owehlukanisayo ndawondawo nalowo mugqa owehlukanisayo uyizwi likankulunkulu lelo yizwi umugqa owehlukanisayo kankulunkulu yizwi lakhe wonke amazwi omuntu mawabe amanga futhi wami iqiniso ngakho singakubuzisa kanjani lokho unkulunkulu akuqalekisile na ningawadedela kanjani amadoda aganwe kabili noma kathathu nabadikoni emabandleni enu na ungabavumela kanjani abesifazane baphungule izinwele nezikhindi futhi bazigqokise konke okukhanikisayo benyukele emsamo futhi badlale opiyano futhi baphumele ezitaladini bese behambahamba kanjalo futhi ungasho kuthize ngakho awukwazi ukukumisa kodwa unganikeza izwi elimelene nakho kunjalo futhi amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu abo abhema osikilidi futhi baqhubeke futhi baphuze ubhiya ngangisesekolishi esikhathini esingeside sedlule nasekhempasini ezinkundleni amanelekazi amancane ehambahamba bayigqoke izigindi namakani kabhiya ibekwe yonke indawo nabefundisi behleka behlekisa ngevangeli awu ungalindela kanjani isizukulwane esilandelayo bazoba yini na uphi umugqa owehlukanisayo na ngakivame ukuba nomngane omdala oyimethodist udokotela Spurgeon wayevame ukucula iculo siwise imigoqo siqegise ngesono siwise imigoqo izimvu zaphuma kodwa izimbuzi zingene kanjani na kungekathi uwisa imigoqo yilokho kokwenzayo wasuswa nomqondo thile omangelisayo womunye osemncane umshayiswebhu lapha yayo ikholeji oyazi kakhulu ngakho kunoma unkulunkulu akwenze qebo lwakhe futhi uqale imfundiso entweni enjengaleyo buyela ezwini kule ndaba wena othi awu kusho lokhu kwenza lokhu kufanele kube yizwi likankulunkulu yonke indlela ujesu kristu nguyena ezelona muhle naphakade hhayi unkulunkulu ofile unkulunkulu ophilayo hhayi oyedwa owaphulukisa abagulayo emuva lapho lowo ophulukisa abagulayo manje kusiza ngani ukukhuluma ngunkulunkulu wasendulo uma engesiyo unkulunkulu ofanayo namhlanje na impela manje ungeke wafuthi bala ngomlilo opendiwe ngakho into ethize othi kwake kwaba kanje sifanele sibe nento ethize manje nalowo unkulunkulu ofanayo usaphila futhi usaphulukisa usasindisa usanikeza umoya ongcwele futhi yena futhi ngujesu kristu ofanayo izolo namuhla naphakade
So see, Micaiah had.
Manje ngakho niyabo Micaiah waye sekele ukukholwa kwakhe phezu kombono wakhe kuqala waseke ethatha umbono wakhe wase uqhathanisa nezwi likaNkulunkulu khona ke wazi ukuthi wayeqinisile futhi manje yileyo ndlela bethi fanele sikwenze ngayo uma yethu uma isayense yethu yezenkolo yothatha izwi likaNkulunkulu neyethu izinto esizenzayo futhi kuhlangana okwesisila sejuba kulo lonke iBhayibheli ngokuphelele neBhayibheli lokho kulungile khona ke uma wenza lokho uzoba kahle kodwa uma kungakwenzi uyeke kanjalo uNkulunkulu uzobusisa kuphela athi uyokwenza Manje sicela ukuthi uAhabi wayengumuntu oqalekisiwe ngoba umprofeti futhi wathi ngangi ekugcineni emboneni wami wathi ngikathi ebona umbono wabona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sobukhosi futhi wathi ibandla lasezulwini lalimiinga kwesokunene sakhe nangokwesokhohle sakhe futhi kufanele ukuthi babe nomhlangano womkhandlo futhi wathi ubani singamthuma ukuba ehlele lapho futhi adukise uAhabi manje khumbulani dukisa uAhabi Futhi simkhiphele lapho kuleyo nkundla ukuze yathele ukubulawa ukugcwalisa izwi lika Eliya na. Utuma, haleluya. Unkulunkulu uyama kanjani emva kwezwi lakhe.
That was a prophet said that.
Lowo kwakungumprofethi washo lokho kodwa uJesu wathi uma uthi kulento yabanqukuleka futhi ungangabazi kodwa ukholwe ukuthi okushilo kuzofezeka. Ngaba nakho kushilo lapho wazi ukuthi yizwi lenkosi elikhulumayo. Ingakho bengingathi kulowo wesifazane owayenesimile sikhulu enenekazini elinomdlavuza lapha kulobu busuku abehlukene ngoba kuqala ngumbono uqhathaniseka nezwi unguye izwi lanamuhla naphakade. Nanko umbono khona ke kuyenzeka nguyisho kanje inkosi futhi kufanele kwenzeke akukho kungakumisa niyabo. Manje kwase kunesikhathi eside kusukela uEliya enze lesi siprofetho wayekade esenkazimulweni isikhathi eside kodwa wayezokwenza wayenze lesi siprofetho futhi wayazi ukuthi sasizofezeka kwase kuthi ke uMikaya wazi ukuthi uEliya wayeyindoda kaNkulunkulu futhi nangu uNkulunkulu wayekhona phezulu ezulwini ebambe umkhandlu phezulu lapho ukuthi lenziwa kanjani izwi likaEliya ukuba lifezeke Futhi uma unezwi lenkosi futhi uzokhuluma izwi lenkosi futhi ungalingabazi izwi lenkosi uNkulunkulu uzobamba umhlangano womkhandlu ukwenza izwi lakho lifezeke ngoba kusile izwi lakho yizwi lakhe Izwi lakhe uma kungu isho kanje inkosi uma ngempela kungu isho kanje inkosi Bekuzani manje babe nomkhandlo futhi ngakho umoya wodwa uyakhuphuka ufanele ukuthi uvela izindaweni eziphansi akungabazeki wakhotha maphansi usothi uNkulunkulu ngezonge ngiyazi ukuthi sizokwenza kanjani ngakho ke yini icebo lakho na wathi ngizokwenza futhi ngingene kubo bonke labo bashumayele futhi ngibenze ba prophet amanga ngoba abawazi umbhalo empelinini ngakho wathi ngizokwehla ngibenze ba prophet amanga futhi ngalokho sizomphakamisa futhi simkhiphele lapho futhi khona ke ungamenza abulawe phandle lapho ukugcwalisa izwi lika Eliya ngakho wathi uzokwenza uyakwenza uzomncenga futhi ngakho ngikathi esho lokho manje ngazibonela ukuthi lowo bishop wacabanga kanjani ngikathi lowo mncanyenyana mshumayeli oyi 2x4 emi phezulu lapho esho izwi linjalo wahamba wenyuka ngo wayesemnukule emlonyeni ngo futhi wathi waya ngapha umoya kaNkulunkulu ngikathi usuka kimi na wathi bona ngolunye usuku ehlezi sibayeni lapha ya washo uEliya waye kuprofetile nombono kaMikaya wakhathaniswa nezwi likaNkulunkulu manje uma ukukholwa kwakho ukuthi manje bangaki ukholwa ukuthi kukhona into ukuthiwa ukukhulukisa ngokaNkulunkulu ngoKristu na phakamisa isandla sakho kulungile bangaki ukholwa ukuthi ubungaphulukiswa kulobu busuku na phakamisa isandla sakho awu nazo nawo sesabulo sakho siqhathanisa nezwi likaNkulunkulu khona ke kuzofanele kufezeke amen uzofanele akwenze uma ukukholwa ngempela nje ungazenzisi manje angeke asabise usathane angeke akhohlise kodwa ufanele ube nezimpahla ezinsukwini ezishumi emva kokuba uJesu enike abafundi amandla ukuba bakhiphe amadimoni sibathola lapha yabe hliliwe odabeni lwesithuthwane futhi sengathi ngiyabona omunye wabo uAndrea ethi manje nansi indlela engikwenze ngayo ezansi eFilipi nakho Phuma lapho Devil, phuma lapho Devil, qhabo wayengeke aphume. UPetro wathi anazi ukuthi wenza kanjani, nansi indlela esakwenza ngayo eCapernaum, ake ngikukhombise ukuthi ukwenza kanjani, uyambamba kanje uthi uyazi ukuthi ngikubani na, ngingu Simon Petro. Phuma lapho, uDevil waqhubeka nje nokuhamba. Ungakho emva kwesikhashana ubaba wabheka phezulu, futhi nakho kufika uJesu eza ehla wathi inkosi, ngilethe umntwana wami ezincekwini zakho futhi azikwazanga ukumsiza ngalutho. Wathi uJesu wathi ngingakwenza uma ukholwa wathi mina Nkosi siza kungakholwa kwami wathi ngiyakholwa ngenkathi uJesu ehamba enyuka yilokho kuphela idinga akwenze udeveli wazi ukuthi kwakukhona into ethize engaphandle komuntu ehamba ekhuphuka lapho ngalo nkathi niyabo ngakho manje-ke manje emva kokuba sekuphele konke udeveli washiya umntwana futhi emva kokuba sekuphelile khona-ke abafundi babizele ujesu eceleni base bethi manje sikwazanga ngani ukukwenza na ngabe wawasusa amandla kithi na wathi qhabo ngingalikhombisa lapho enikeze khona amandla kodwa angikwazi ukunikhombisa lapho awasuse khona asekhona nje uyesaba ukuwasebenzisa niyabo wathi yebo kodwa kungani singakwazanga ukumxosha na ujesu wathi manje akashongo ukuthi ngoba ngithathe amandla emuva wathi ngenxa yokungakholwa kwenu yilokho-ke niyabo yilokho-ke ngoba awukukholwa manje umikaya wayengeke abe nokukholwa ngaphandle uma umbono wakhe wawuzoqhathaniswa nezwi likankulunkulu indlela phakathi ngenkathi ngikhuluma ngu-Abrahama nenzalo yakhe emva kwakhe indlela kuphela nginokukholwa ngayo ngalowo mbono wami kulokho ukuthi kuyizwi likankulunkulu impela bese kuthi-ke nokukholwa ngiyazi ukuthi kunjalo nxa unkulunkulu esho njalo futhi ukwethembisile ngezwi lakhe futhi uphila kulolu suku usebenza ngokohlelo yabo mnumzane akukho lutho oluzukumisa kuyaqhubeka ngqo futhi ngaleso sizathu ngikholwa kulobu busuku ukuthi siphile emathunzini esikhathi nje umfundisi lapha ngolunye usuku umfana akekho lapha kulobu busuku ibhaptisti futhi uthathe zonke izinhlobo zeziqu futhi bona ibandla lakhe lamkhiphela ngaphandle nabantu bakubo bamthumela esikhungweni sezinhlanya yena nomkakhe ubelapha izolo busuku ngivumelana nomfowethu impela futhi okokwenzayo akufiki neze ebufundisini ubukhulukazi basesontweni kwehla ngqo njengoba kwenza ujesu njengoba kwenza abaprofethi njengabo bonke abanye kuhlala kunjalo ngalapho ngabantu abampofu futhi kwenzeka uhambile futhi bathi awu kwenzekeni na bengingakwazi impela uyakwembula kulabo abambhekile labo abazohlala bathule futhi babulalele umzuzu futhi udabule imicabango yakho uqobo futhi uqhathanise lokho okulalele ezwini likankulunkulu manje kuba wahabi wayehlale phansi umzuzu noma uma lowo mpristi mkhulu noma yimuphi walabo baprofethi wayehlale phansi futhi waqhathanisa hhayi lokho okwakubukeka kulungile kwakubukeka sengathi lokho ngokuka-Israyeli kodwa kusikho ukuthi kubukeka kanjani kuyilokho unkulunkulu akushoyo ngakho niyabo ukuba babehlale phansi futhi bakuqhathanisa kubukeka sengathi besifanele sithathe futhi sibe nezikole zethu namabandla ethu phezulu kakhulu abane-PhD ne-LLD futhi besifanele sibe nezakhiwo ezinkulu kunazo zonke ezinhle kunazo zonke emhlabeni futhi besifanele senze konke lokhu kufunde kubhala nezibalo kodwa lokho akusikho kwashiwo ngunkulunkulu akazange athi hambani nifundise abantu lokho kulungile ngisekele ukungazi kwami manje ngemfu noma ukusebenzisa lokho okwenduku yokuqhugela kodwa bukani ngisho lokhu imfundo ilungile kodwa ayisoze yathatha indawo yensindiso niyabo wo imidlalo yebhola nokwesasa nokunye lokho kulungile kodwa kusikho kwebandla ebandleni zifuna ukristu hhayi isibo sikakristu noma isithombe sikakristu noma ukristu ofile noma ithuna likakristu sifuna ukristu ovukile ophila kanye nathi ezifakazisa yena uqobo ukuthi unguye izolo namuhla naphakade yilokho ibandla elikufunayo abe befanele bakufune kuncike kutheni isifiso sokudla siyini yabo nokuthi ngabe bazokwemukela noma cha manje waqhathanisa umbono wakhe ngalo nkathi nalokho izwi likankulunkulu elakusho futhi wama khona lapho phambi kwezizwe ezimbili futhi wabatshele wathi awuze ukubuya uzofela ezinkundleni futhi niyazi ukuthi wahambe wathini na wathi buyisela lo mfo futhi utshele imeya edolobha ukuba imfake ejele futhi imuphe isinkwa sosizi kanye namanzi osizi futhi lapho sengibuya ngokuthula wathi ngizomnakekela lapho sengibuya niyazi ukuthi umikhaya wathini na waphenduka wambuka wathi futhi uma ubuya nokubuya inkosi ayikhulumanga kimi wo wayazi lapho ayemi khona ileyo ndlela noma ubani obengakwenza ngayo ilokho lelo nonekazi elincane lakwenzayo ngengane yalo ncane ngenkathi laliqinisekile kakhulu uma ngiyikhulekele ilokho inonekazi elinesimile esikhulu emuva lapho lilele emuva lapho akunindaba ukuthi lalifanele lenzeni lilime kukho lingene ngophahla noma yikuphi ukuze nje likwazi ukufika lapho yilokho kuphele lalikufunda ngokuba kwakungukukholwa kwalo kwaqhathaniswa nezwi likankulunkulu futhi lalazi ukuthi ujesu kristu wayesaphila ngakho-ke lalinokukholwa kulwa futhi kwenzeka manje sithela ukuthi umi ukuthi yonke into uMika ayeyishilo noma uMikaya ayisho iyafezeka impela nje futhi wonke umprofeti kusukela phansi onyakeni manje siyavala kwehle njalo onyakeni owake wenza noma yini ngokunkulunkulu wathatha izwi likaNkulunkulu lokuma manje abasukanga ezweni akunendaba yokuthi izimo zazibukeka kanjani abasukanga ezweni unawa uNkulunkulu watshela unawa ukuthi lalizokona unawa akazange agudluke kulokho lahlala nakho ngo akunendaba mhlawumbe isayense ababenayo inkulunga leyo kathi kunaleyo abanayo manje ukuze bakwazi ukwakha izinto futhi benze izinto ngaleyo nkathi esingakwazi ukuyenza manje esayenseni yalo mhlaba bakha izivivane ikhanda elikhulu libhubese liqoshwe ngetshe kanjalo njalo ukuthi asikwazanga ukuveza njengakho kodwa wathi ivelaphi leyo mvula na unowa wayengena kubatshela lokho akakwazanga ukuphendula umbuzo wabo kodwa wayazi ukuthi uNkulunkulu wayekhulume kuye ngakho wayehlala ngo nezwi wathi uNkulunkulu washo njalo nebo u-Abrahama wayengena kusho ngenkathi eseneminyaka eyikhulu ubudala ukuthi wayezoba kanjani nengane ngoSara naye namashumi ayisishiyagalolunye uhamba kanjani kufakazise kimi lapha usemdala isizalo sakhe somile futhi asisekho ngani nonke ngisho ninabo ubudlelwane bomndeni iminyaka engamashumi amabili futhi nakho lani khona nithi nizoba nengane uzokwenza kanjani na angazi awu nazi kanjani ukuthi nizoba nayo na uNkulunkulu washo njalo manje lokho kuyaxazulula hlala nezwi ngo bonke abaprofeti beqiniso bahlala nezwi ngesinye isikhathi libafaka inkathazweni cishe sonke isikhathi liyakwenza kodwa li liyiqiniso njalo abantu abamaHebheru bathe uNkulunkulu wethu namandla okusikhulula kuleso sithando somlilo kodwa asizi ukukhothama kunoma yini enye leyo yinto eyodwa impela singaqoka ukusha kunokuba sikuhoxise emuva ngakho wababiza amahora ambalwa omkhuleko ngobunye ubusuku futhi ezansi sithandweni somlilo ngokusa kulandelayo kodwa babenengxoxo nalowo onjengendodana kaNkulunkulu emi phakathi lapho yabo kodwa bahlala nezwi uDaniel wathi angikajali ukuthi zingaki izimemezelo ozenzayo nginomkhuba wokuya efasiteleni futhi ngiliphakamisele ngasempumalanga futhi engikhuleke kuNkulunkulu wami ngambiza ubusuku emphandweni wezingonyama kodwa wahlala nezwi kunjalo uyaphuma uNkulunkulu njalo uyalinakekela izwi lakhe ya uDavide ngekathi wayese lapho ngaleso sikhathi phambi kukaSawule wezwa lo Goliath emkhulu ephuma lapho futhi ethi izinsuku zezimangaliso sekwedlule ayikho into enjalo yabo qhabo lokho kwakuyihumusho la ngo 1961 lakho ngiyaxolisa ngizobuyela emuva wathi abanye benu beza ngapha futhi balwe nami yabo ngakho wathi futhi Sawule ekhanda namahlombe ngaphezu kwempi yakhe futhi phezulu lapho futhi wathi awu wathi ngizokutshela kuyinto embi leyo ndoda mfana iyo buka ukuthi iyoqala ini futhi ina ngani iminwe yayo ingama yentshi ayishumi nanobude wathi awu ini yilokho ibhayibheli elikushoyo futhi wayenona mkhonto onjengenalithi yomaluki okungukuthi cishe engaphesheya kwalelo gamelo futhi wathi ngani ubani ongake akhuphuke futhi alwe nomfo njalo na futhi nakho kuza umncane umntatlana futhi yonke impi yahlehla ama-israyeli niyazi befanele ukuba ngabantu abesaba uNkulunkulu bahlehla bathi oh he wo singeke sakwenza lokho he akukho umuntu othinta lowo mfo yathi ngiyakutshela ukuthi ngizokwenzani asikho isidingo sokuthetha igazi lingaka yathi omunye wenu nje eze ngapha alwe nami nanomubani uma ungibulala khona-ke amabutho ethu sizonikhonza niyabo yileyo ndlela udevel athanda ngayo ukuphonsa izibhakela lapho icabanga ukuthi unonqenqema kuwe niyabo ngakho ngelinye ilanga wakusho kaninginingi kwakukhona umfo omncinyenyana emi lapho uhlobo lwe mhlawumbe amahlombe aqothile inganyana endadlana ezisonge ngesikhumba semvu kanjalo nendwa imane esandleni sakhe uGoliyathi yabhuma wayesethi nonke nalapho enizisho ukuthi ningamakristu niyazi usibani bani awu woza ngapha futhi esibone lokhu washo niyabo uDavide wathi uqonda ukungitshela ukuthi nizoma lapho futhi nivumele lowo mfilisti ongasekile adelele izimpi zikankulunkulu ophilayo na nomfo wabo wathi manje usuyaganga ngizotshela ubaba ngawe lapho usekhaya yabo yilokho kuphela ngizokwenza manje uzama ukubukisa wathi angibukisi kodwa kukhona inhlekelele eseduzane wathi kukhona into eseduze leyo ndoda idelela amabutho kankulunkulu ophilayo Lakho bamisa kuSawule futhi sengiyambona uSawule ethi ngiyasazenza isibindi sakho ndodana kodwa wathi oh hey wathi ngana ulutho kodwa enganyana futhi ubeyiqhawe kusukela ebusheni bakhe wazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani inkemba noma lutho wathi kodwa mina buka wathi nginesipiliyoni sithile ngaba naso ngesinye isikhathi ngonyama iyangena wathi ngeluza izimvu nengonyama iyangena yathatha enye yezimvu zikababa wami futhi ngayibulala futhi wathi khona-ke ipere liyangena laselithatha elilodwa ngalibulala futhi wathi manje-ke uNkulunkulu uyomnika kakhulu kangakanani lowo mfilisti ongasokile yabo wathi ingonyama yathatha enye yezimvu zikababa futhi yaphuma yabaleka wayesethi kwasekuthi-ke ngenkathi ikwenza ngayilandela leyo mvu ngase ngiyibuthisa ngiyasithanda loso sibindi anithandi na niyazi ukuthini kukhona abaningi benu zimvu phandle lapho kungekho ngonyama kodwa umdlavuza noma ithumba noma omunye udevele ukubambile wagijima waphuma siyeza kulobu busuku kunjalo sibuyisa izimvu zikababa wena lungela ukuzinikela uKristu kaNkulunkulu lapha uzokubuyisela uphephile ngo empilweni futhi ukugula noma ukuhlupheka kukutholile izolo busuku ezihlalweni ezinamasondo kanjalo njalo noma yini niyabo ukuhlupheka kuyakuthatha kodwa ubaba ulapha ukuba akukhulule umoya ongcwele uDavid wathi manje uzodingeka ube nokuqeqeshwa okuthile kwesayensi yezinkolo ngaphambi kokuba uphumele lapho ukuyokwenza lokho niyazi ngakho wathi kungcono nje uthathe umfundezi wami ukuze uzo ngakho wabeka izikhali zakhe ezinkulu phezu kwakhe kanjalo nodavid omncane bandla wahamba wayothi ngqu phansi emhlabathini wathela ukuthi ivesti yobufundisi kasawulu ayezange ilingane indoda kankulunkulu ngakho akafunanga nayiliphi lamaphepha akhe obuhlelo ngakho wathi isusa leyo nto kima ngikaze ngiyifakazise angazi lutho ngakho kodwa ngiyazi ngalokhu wathi mangihambe nalokho engikwethembayo futhi wathatha leyo ndo imali encane wayesephumela lapho nonkulunkulu waqondisa lelo dwala futhi wasibulala leso siqhwaga kungani na wahlala nonkulunkulu wahlala ezinkolelweni zakhe kunjalo lonke iqiniso uPetro noJohane ngenkathi bedlulisa ngento elithiwa elihle beyalwe ngunkulunkulu ukuba bahambe bakhulekele abagulayo lapho bakulele indoda ekhubazekile kusukele esizalweni sikanina wathi isiliva negolide anginalo kodwa enginakho ngiyakukunika khona yathi unani na nginokukholwa kujesu kristu nakho okufanayo na yebo mnumzane ima ngezinyawo zakho-ke amen nazo-ke bavele bamqukula-ke wayekade ediyezela futhi ejikiza nje babelokhu bembambile ngo la ukuba ngcono kancane nangu hamba uhambe eqhubeka ngo wanamathela kukho wahlala nokuthunywa kwakhe wahlala nezwi ujesu ngenkathi yelapha emhlabeni omkhulu kunabo bonke akakaze abekhona noyedwa onjengaye futhi akasoze abakhona kodwa ngenkathi ujesu elapha emhlabeni wahlala nezwi wehlula udeveli ngezwi likankulunkulu udeveli wathi wayemlinga wathi ngani uyazi ukuthi kulotshiwe manje wathi yebo futhi kulotshiwe futhi wathi awuyazi ukuthi ngingusiyazi wezenkolo wathi yebo nami nginguye nami wathi awukulotshiwe ukuthi uyakuyala zezingelozi zakhe ngawe funa noma ngasiphi isikhathi wena ushaye unyawo yebo wathi kulotshiwe futhi ungayilingi inkosi unkulunkulu wakho ngakho buyele emva kwami nangu waqhubeka niyabo izwi likankulunkulu bonke abaprofethi beqiniso onke amakristu eqiniso onke amakholo eqiniso hlalani nalelo zwi kungenandaba ukuthi noma ubani uthini hlala nezwi ngo bathi izinsuku zezimangaliso selwedlule ningakukholwa ngokuba ibhayibheli lathi unguye izolo lamuhla naphakade awu wena uthi siyakukholwa lokho awu uma esenguye khona-ke uzoziphatha ngokufanayo uzokwenza okufanayo ngabe lokho bekungangisiza ngani ngime lapha futhi ngishumayela lokho uma unkulunkulu engeke ehle futhi athi kunjalo na manje ungeke washo ukuthi akusilo izwi likankulunkulu ngakho-ke yizwi likankulunkulu nabo ubufakazi obubonakalayo bomunye obufakazisile uyakukholwa kulobu busuku ngayo yonke inhliziyo yakho na yonke inhliziyo yakho uyakukholwa na asikhothamisa amakhanda ethu khona-ke umzuzwana nje Baba wethu osezulwini manje ngisanda kuphenya nje amakhasi eBhayibheli lelo yizwi elilotshiwe manje sifuna izwi elenziwa inyama lakha phakathi kwethu kwangathi angehla manje engumuntu futhi asikhombise ukulunga kwakhe nesihawu sakhe kwangathi angasikhombisa ukuvuka kwakhe kwangathi angakhombisa amandla akhe ukuthi usenguye manje singabantu abancane nje abahlushwayo abantu abahlekwayo futhi lokho bekuhlala kuyiko futhi sithanda kuma noPawulu kulobo busuku futhi sithi indlela ababeyibiza ngokuthi ukweduka ukuhlanya yileyo ndlela engikhonza ngayo uNkulunkulu wawobaba bethu futhi manje Nkosi siphila kulolu suku olukhulu oluprofethiwe lokungakholwa macala onke silinqwaba yakho izwe nje licindezelwe phansi ngakho kulunyaka webandla laseLaodikeya ngisho nalapho ibandla lakho bo likhubekile kuwe futhi labuyela emuva futhi lasoka lalandela izinto zezwe ibandla beliyoba ngcono kuba uJesu befike eminyakeni ngamashumi amane edlule ngalo kunoma linjalo kulobu busuku ngoba konke kwephukile kuze zonke izinhlobo zezimo namasiko nabefundisi abasebasha bevuka bephuma emakholeji ngengondo yabo uqobo nezinto futhi benganaki iBhayibheli futhi bethatha amasiko kanjalo njalo futhi bawuvalile njengoba nje bebehlale bekwenza Kulunkulu salokhu nguye njengoba wenza nje emuva lapho ngezinsuku zaza abaprofethi uNkulunkulu ofanayo namhlanje ngiyakhuleka baba ukuthi uzozibonakalisa wena uqobo ukwazisa abantu manje ukushumayela izwe lishunyayelelwe ekufeni abantu abampofu abazi ukuthi bakholwe ini bagijima lapha nalapha ya njengoba washo nje ngezinsuku zokugcina kuyofika indlala hayi ngesinkwa sodwa kodwa ngokuzwa izwi likaNkulunkulu leqiniso nokuthi leso sikhathi siyasondela manje Nkosi wathi bayoya impumalanga lasetshenelanga nyakatho naseningizimu befuna izwi likaNkulunkulu manje baba ngempela kungalo ndlela manje ukuzwa abantu bethi bayohamba mamayela ngamashi mamathathu phezu kwamatshi aqoshiwe bengafakile uthi ezinyaweni okungena komunye umhlangano omuhle kamoya njengoba babevame ukuba nawe eminyakeni ngamashumi amane dlule kodwa uNkulunkulu bakuthola phi na bangena esikejaneni semfundiso engaphikiswa yenziwe ngumuntu kodwa Nkosi wethembisa ukuthi kuyobanga lo ndlela sikubonile kulowo nyaka webandla laseLaodikeya waphutshelwa ngaphandle kwebandla lakho unyaka kuphela abakukhipha ngawe ebandleni lakho uqobo futhi ubungqongqothe eminyango uma umuntu omile ngizovu ula ngingene baba ngikhulekela ukuthi ngabantu abaningi abomile lapha kulobu busuku abazokoma babusisiwe abalamba bomele kulunga ngokuba baya kusuthiswa manje thina njengebandla lakho sizinikela kuwe kwangathi ungasebenzana nathi njengabantu nabakho siyakhuleka egameni lika Jesu amen
what's the prayer cards give out today
uphephile na ngabe abekhona amakhadi emkhuleko anikezwa yona namhlanje na noma ukwenzile na awu masinga wasebenzisi asitetele uNkulunkulu abe yikhadi lakho lomkhuleko kulobu busuku ngizwa nje ngiholeleka ukwenza lokho ngaphambi kokuba si yebo lezi yizinto angu esizikhulekela ngokwezenzo ishumi nesishiyagalolunye ishumi nesishiyagalolunye ivesi leshumi nanye siyathola manje bangaki lapha abangenalo ikhadi lomkhuleko na phakamisani izandla zenu aninawo amakhadi omkhuleko futhi niyakula na awu bangaki onamakhadi omkhuleko khona ke na phakamisa isandla sakho oyi okuqala kwesibili ngiqagele abekho ngaphezu kwamashumi amathathu abanamakhadi omkhuleko futhi cishe amakhulu amathathu kulayo kulungile ngakho iningi lingakwelinye icala asibambe nje lawo makhadi omkhuleko kuze kube ngobunye busuku
let's just say this
Asisho lokhu nje uma uNkulunkulu ehlala enguNkulunkulu futhi angithethelela ngokwenza lokho kuPawula ukungokuthi okungcwele uNkulunkulu unguNkulunkulu futhi uma enguNkulunkulu izwi lakhe lesalokhu lifana neBhayibheli liyasho ukuthi ngemivimbo yakhe naphulukiswa Uma leyo Nkosi Jesu ibingafika kulobu busuku ngokuthi ibiyokwenza bekuyoba ngokuphela kwesikhathi siyakwazi lokho kodwa uma ubezobonakala lapha kulobu busuku futhi ubemi lapha kulomsamo njengoba ningibona ngibile futhi uza kuye bese uthi Nkosi ungangiphulukisa na ubengeke akwenze ubeyobe edelela umthetho wakhe uqobo Niyabo beyothi sengivele ngikwenzile ngemivimbo yakhe zaphulukisa thina angahle athi ukungena kuwe ngokungakukholwa kodwa ubeyokwenza ngemivimbo yakhe naphulukiswa manje bangake obelapha futhi wangizwa ngishumayela ngesontelo edlule ntambama ngenza lokho Abraham nokuthi kanjani ukuthi ukuzwile kanjalo njalo na manje ngekathi Jesu lapha emhlabeni ake sibone nje ukuthi waye yini lapha emhlabeni ngekathi lapha emhlabeni waye nemigqa yemkhuleko ukakele impela kodwa izikhathi eziningi wayema abuke phezu kwezijamele futhi atshela abantu ngabe kunjalo na bangakwaziyo ngokufundwa kombhalo ukuthi kwakuyisibonakaliso sakhe sobomisi yena ningaki umbhalo abafundi bebhayibheli abakwaziyo lokho na nisho ukuthi kunalabo abaningi kuphela abafundi bebhayibheli phakathi lapha kulobu busuku okwaziyo lokho na cishe ingxenye eyodwa kokuthathu yabantu baphakamisa isandla sabo mangaka amapentekostali aphakathi lapha kulobu busuku na phakamisa isandla sakho ngiyanidabukela noma umelusi wenu oyedwa wazi ukuthi sasiyini bonakaliso sika Mesiya na
What did Moses say the Messiah would be?
Moses wathi uyoba yini uMesiya na inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umfundisi na umprofeti onjengami futhi ngikathi bebona futhi uNkulunkulu wathi uma kukhona umprofeti futhi enze sibonakaliso somprofeti futhi kuyafezeka khona ke mkhulu wenu ngoba ngenge mina lelo yizwi lami kodwa uma kungenzeki khona ke ningamkholwa manje ngikathi uJesu esemhlabeni indlela azifakazela ngayo yena uqobo ukuthi uMesiya manje ngifuna ukukhombisa abanye benu abantu bePentecostal lokho bukani lowo wesifazane ngumSamaria manje inqobo nje uma kade esePentecost nokho lowo wesifazane ngumSamaria unegameli ibi wayazi kakhulu bayiphele ngekathi ebone uJesu kunomanazi ngoba ngekathi uJesu ekhuluma naye futhi wathi sifazane hamba ulande indoda yakho wathi anginayo usifazane wathi wathi yiqiniso lelo une ubona yisihlalo naleyo ohlala nayo manje ayisiyo eyakho ngakho usho iqiniso wayesethi nkosi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena siyazi lapho uMesiya efika uzositshela lezo zinto wayazi ukuthi lokho kwakuzoba isibonakaliso sikaMesiya niyabo futhi wathi nginguye okhuluma kuwe wagijimela emzini wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile kungebe nguye impela uMesiya lona na ibhayibheli lasho ukuthi wonke lowo muzi wakholwa kuJesu ngenxa yalokho ekwezwi lowesifazane manje bangake waziyo ukuthi lelo iqiniso na niyabo awu uma lezo kwakuyisibonakaliso sikaMesiya izolo khona-ke ungeke wathola nowodwa umbhalo lapho enza khona lokho ngaphambi kwabezizwe manje ngoba ivangeli lalingakayi kwabezizwe kodwa wethembise ukuthi ekupheleni konyaka wabezizwe lapho abezizwe manje sebebheke uMesiya ngabe thina awu manje-ke uma ebonakala ngesimo esehlukile kunoma enza ngalo nkathi khona-ke akusiyo uMesiya ofanayo ngakho uzofanele eze kwabezizwe entweni efanayo noJesu wathi uyofika wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu futhi sithela ukuthi ngenkathi inkosi yahla isenyameni yomuntu phambi kuka-Abrahama ibandla elikhethiwe ngenkathi uBilly Graham wasemoteni nabo bedla futhi bashumayela ezansi eSodoma izansi lapho kulethe lodi lebandla izansi lapho ngaphandle kodwa esikhetsheleni esikhethiwe ingelosi yahlala ifulathele ithende ngomhlane wayo futhi yasho ukuthi uSara wayenzani ethendeni kunjalo na noJesu wathi into efanayo iyokwenzeka ngaphambi nje kokufika kwendodana yomuntu manje ningahambahambi hlalani nithule futhi nihloniphe ngokuzithoba bangaki khona lapho okholwayo ukuthi usengunkulunkulu ofanayo na kulungile khulekani yibani nokukholwa nje ningangabazi khulekani futhi manje phambi kukankulunkulu somandla ongumahluleli wami ngalezi zethameli zabantu ukuthengwa kwegazi lakhe ngizobona ukuthi ukhona yini umuntu lapha engimaziyo ngempela esekhiweni manje uma ngingaphosisi khona lapha ekugcineni le ndoda ehlezi lapha yena nomkayo ngicabanga ukuthi ngiyabazi labo bantu ngabe kunjalo mnumzane na futhi ngicabanga ukuthi lona ngomfowethu oligugu ohlala njalo letha izimbali lapha nenenekazi lihlezi ekugcineni ngicabanga ukuthi ngiyabazi futhi khona emva kwalapho ngabangane bami abahle ababili abalandelayo emuva ngumfowethu nodadewethu dawu abavela enhle Ohio akunjalo na ngabe nguwe dadewethu dawu nomfowethu dawu na manje emuva ezansi ngaleyo ndlela angiboni muntu futhi kuze kube lapha lona akusuyo umfowethu streaker ohlezi khona lapha ngaphambili nguye na khona lapha egqoke iyembe liphuzi na ngabe elakho qhabo futhi ngiyazi umfowethu streaker ulapha ndawo ngoba ngiyambona namhlanje kodwa angazi ukuthi kuphi futhi oh ya emuva le ngale khoneni emuva le ngemuva awu ukubona nje ngikakele yilokho kuphela engikwaziyo ezethamelini manje khulekani futhi nikholwe futhi nisho lokhu Nkosi Jesu ngiyazi ukuthi leyo ndoda phezulu lapho ingumuntu nje yabo kodwa ngiyakholwa ukuthi siphile ezinsukwini zokugcina futhi nakho ngihlezi lapha futhi ngiyagula iBhayibheli lingitshela ukuthi ungumpristi omkhulu engingamthinta ngokuzwelana kobuthakathaka bami nizovumelana nonke kulokho na lelo iBhayibheli. Awu manje-ke ngekatshile umpristi omkhulu wayelapha emhlabeni wesifazane ngolunye usuku wathinta ingubo yakhe futhi wathi umanje ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda. Ngakho wamthinta wayesesuka wahlala phansi mhlawumbe njengoba ulapho noma wasukuma noma ngabe kwakungayiphi indlela. UJesu waphenduka wathi ubani ongithintile na ubani ongithintile na noPetro wamkhuza futhi wathi wonke umuntu ubemthinta kodwa wathi ngiyabona ngibe buthakathaka kuphumile amandla kimi. Futhi waqalaza phezu kwezethameli waze wamthola usifazane futhi wamtshela ngomopho wakhe futhi wamtshela ukukholwa kwakhe kwakumsindisile. Ngabe kunjalo na bangake owaziyo ukuthi uJesu wakwenza lokho na thanini amen. Awu bangaka waziyo ukuthi iBhayibheli lathi unguyezo lonomuntu naphakade na amen. Manje-ke iBhayibheli lasho ukuthi khona manje ngalo mzuzwana ungumpristi wakho omkhulu ehlezi ngakwesokunene somkhulu enza kunxusela phezu kokuvuma kwakho futhi ungumpristi omkhulu ongathintwa khona manje ngokuzwelana nobuthakathaka bakho thanini amen. Kulungile manje wena nje ngiyazinikela yesiphiwo yabo mnumzane isiphiwo sikankulunkulu futhi ngeke sisebenze ngaphandle kwakho nguwe ofanele ube nokukholwa. Bukani umRoma owamboza indwangu ebusweni bakhe wayesethatha induku wayesemshaya ngayo phezulu ekhanda emagcekeni ngalokho kuza wayesethi uma ungumprofethi sitshele ukuthi ubani okushayile. UJesu akazange awuvule umlomo wakhe akazange ezwe nakancane amandla lelo soshayile ngumRoma lizange. UJesu emilapho nesikhwehlela bonke ubuso bakhe netshebe opha indwangu izungeza ubuso bakhe kanje nesoshayile amaRoma limilapho lidakwe ingxenye mhlawumbe linomhlanga wathi yeyi bangitshela ukuthi ungumprofethi ungehlulela imicabo ngenhliziyo sitshele ukuthi bani okushayile ngitshele ukuthi bani okushayile futhi ngizokukholwa. Akazange enze lutho ngenkathi uSathane ethi uma indodana kaNkulunkulu yenze isimangaliso khona lapha ake ngikubone usenza yenze isimangaliso ngizokukholwa. Wathi buyele emva kwami Sathane. Nibazwile namuhle bethi ake ngibone lapha ababulukisi ngokaNkulunkulu benza lokho ngani impela buyele emva kwami Sathane. UJesu salokhu ekhona sigcina amehlo ethu kuJesu hayi kubagxeki kuJesu unamehlo akho kuKristu kuKristu angeke ubabone abagxeki qhubeka nje uhamba ngiyazi uyafana kimi unguNkulunkulu wami kunjalo umsindisi wami. Manje khulekani nina eniphandle lapho futhi asibone uma ezokwenza into efanayo kini nonke ninazifiki lapho kulobu busuku ongakaze abe semihlanganweni ngaphambili kuzokwenza ukholo na phakamisani izandla zenu bese nithi ngiyakholwa cishe izandla ezintathu. Ingakho iMelika isekukhothezeni kwayo bekukhona cishe okubili kokuthathe okwesixoku esithe esikhatshaneni esedlule bebeyizifike ngathi bangaki abazokholwa uma uKristu ezobonakala lapha futhi enze into efanayo ayenza ngenkathi esaphila na. Izandla ezintathu ziphakamile manje ningabona ukuthi kungani amatheyibhu nokuthi iziprofethi zithini nebo. Kulungile nina makholwa angempela nokho qalani ukukholwa qalani ukucabanga qalani ukukhuleka. Kungenza ngisho izinto engingafuni ukuzisho futhi kuyangikhathaza umzuzu nje ngiyacela. Baba osezulwini ngikhulekela ukuthi uzoba nesihawu uNkulunkulu angazi mhlawumbe uma kungesiyo intando yakho khona-ke kusobala baba akuyi kuba njalo kodwa ngikhulekela ukuthi uzosipha khona ukuze laba bantu bazi ukuthi ngikhulume ngawe khuluma ukuthi ngikhuluma iqiniso Nkosi kuvumele kubuye ngiyazi ulapha ngani ngale kwethunzile kungabaza Nkosi ngiyazi ukhona lapha futhi ngiyakhuleka ukuthi uzosipha khona. Kade ngishumayela kanzima futhi ngisola abantu futhi ngibatshela ngokungakholwa kwabo futhi bona kunendaba ukuthi baya kakhulu kangakanani esontweni nokuthi bacela kangakanani ukuthi badansa kangakanani nanoma yini abayenza Nkosi ngaphandle uma bengamakholwa balahlekile. Futhi ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uzokwazisa lokho iqiniso kulobu busuku ukungakholwa yisona sono kuphela esinaso futhi ngiyakhuleka babo kuthi uzosazisa mabange tembele kulungile kwabo qobo labo bafarisi nabapresti babelungile nje ngakho konke ababengakwenza ngakho abenzanga lutho lubi babengekhulume izwi libi babengeke bathethise noma ubani kumbe noma yini futhi wabatshela ukuthi babengabakayise devil ngoba abakukholwanga futhi bazi ukuthi wawungumesiya futhi babanga lokho ngibona umoya wakho ofanayo ufika futhi ukwenze kulobu busuku ngimemeza kakhulu into efanayo yemanga kimi inkosi nginceku yakho egameni lika Jesu ngizinikela kuwena lezi zethameli dlula kulezi zethameli inkosi futhi ubakhethe lapho baphe ukukholwa futhi bavumele bakuthinte kulobu busuku ngokugula kwabo nezinkathazo zabo
Amen.
Fakazisa ukuthi wena uNkulunkulu futhi khuluma Nkosi silindele wena egameni lika Jesu. Amen. Ngiyazi ulapha ngiyakubonga Nkosi.
That man sitting over here on my right hand side, colored man sitting there praying.
Leyo ndoda ihlezi ngapha ngakwesokunene sami indoda ikhaladi ihlezi lapho ikhuleka ekugcineni kwesihlalo.
Are you going to believe with all your heart, sir?
Ngabe uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho mnumzane na? Uzifazana ohleze muva lapho onesifo sikashukela ehleze ngo owesibili phakathi lapho engibuka uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa futhi akusindise esifweni sikashukela na uhlezi khona lapha ungibuka ngona uma uzokukholwa ungaba nakho uthiwa lingawe emfundiso othenibekile na ucabangani ngakho na ucabanga ukuthi uNkulunkulu wenza asuse lezo zinkinga zokomoya kuwe futhi akwenze ukholwe na kulungile ungaba nakho ukucelayo khona ke uNkulunkulu kubusise Uthinteni na? Nelinenekazi lihlezi ngimi khona phandle lapha ekugcineni kodlu inenekazi elikhaladi lihlezi khona lapho linomdlavuza ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa nenekazi na?
You have a prayer card? You don't need one.
Unalekhadi lomkhuleko na awulidingi uphulukisiwe.
You ought to answer right there, lady. You missed it.
Ubufanele uphendule khona lapho nenekazi ukugejile lapha uhlobolweni nenekazi liqatha lihlezi khona lapha lengibuka khona phansi lapha lifake izibuko izinwele zenziwe ngemuva linenkathazo yabesifazane lihlezi lapho likhuleka uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa nenekazi na
You believe it with all your heart you got a prayer card well you won't have to use it your faith made you whole
Uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na unelakho unalikadi lomkhuleko na awu awuzo kudingeka lisebenzise ukukholwa kwakho kukusindisile
I'll turn my back You pray this side
Ngizofulathela khulekani ngakulolu hlangothi
There's a lady sitting right back here she's got heart trouble And she's got arthritis.
Ukholeni nikazi lihlezi khona emuva lapha elinenkathazo yenhliziyo futhi lilesifo samathambo khona lapha. Nkosikazi Brady Suguma angilazi ninikazi. Kodwa bayakugeja yini indaba ngalokho kungakholwa phakathi lapha kulobu busuku na. Ngiyadabukela. Lapha izathi ngoshwini kusukela ninikazini icishile kuqala lesibili lesithathu amanenekazi amane ninikazi lihlezi lapho linamalumbo abuthakathaka obu ungakugeji dadhe. Nkosikazi Rice Suguma futhi wamukela ukuphulukisa kwakho. Amen.
You believe with all your heart?
uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na lakho ukuhlezi ninikazi ngapha lisesimweni sokufa linomdlavuza uhlezi kulo nkosikazi Skelton uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho nasukuma futhi wamukele ukuphulukiswa kwakho egameni likajesu kristu manje uma ngingakwazi ninikazi vayizelisa isandla sakho kanje uma siyizihambo omunye komunye vayizelisa isandla sakho emuva naphambili uma ngingakwazi Niyabo anikholwa na yini nabangani bani bepentekostali na nazi yini ukuthi uKristu uyini na niyafuna ukuphulukiswa na khona-ke sukumani nime ngezinyawo zenu futhi nikwemukele nginiphosele inselelo kubani kukholwa egameni likajesu sukumani bekani izandla zenu phezu komunye nomunye futhi nemukele ukuphulukiswa kwenu khumbulani nguwe yena impela uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na Phakamiselani izandla zenu kuKristu manje futhi asikhuleke sikhulekeleni nina sikhulekeleni ngekathi ngisanikhulekela Baba osezulwini ngikunika lezi zethameli zabantu egameni likaJesu Kristu khulukisa bonke Nkosi bakuthi umoya wakho namandla kwehlele phezu kwabo futhi abasindise enkazimulweni kaNkulunkulu nangenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ngiyakucela egameni likaJesu Kristu sonke isona siphakathi lapha singamazi uNkulunkulu njengomsindisi wakho ngenyukele lapha futhi umemukele njengomsindisi wakho manje na khuphukelani lapha manje nginiphosele inselelo kuba nikhuphukele lapha manje futhi nemukele uKristu njengomsindisi wenu uzaza na ongakholwayo lokho bekusesikhashaneni esedlule futhi ufune ukwemukela na uNkulunkulu anibusise banomzane wozani ngo yilokho-ke insizwa yilokho-ke o kunjalo nina eningakholwanga emizuzwini yembalo edlule futhi manje nifuna ukucela uNkulunkulu ukuba nithethelele ngokungakholwa kwenu yenyukelani ngase-altare wozani manje uNkulunkulu abusisele amadoda azayo Methodist, Baptist, Presbyterian, Luthere, Katolika, amaPentekosteli, lowo ongakholwayo, wozani manje ngase-altare, wozani ukuze sibeke izandla phezu kwenu ngenkathi ugcobo. Yini enye engenza lokho na bonke labo bantu obebiziwe kulomugqa noma ngabe bekukuphi uma nizihambi kimi phakamisani izandla zenu labo ababizelwe emqeni phakamisani izandla zenu nakho lapho bekhona niyabo angibazi labo bantu umoya ongcwele niyazi ukuthi wathini kimi na yenza ukubizeleka altare khona manje kulenqwaba yokungakholwa phakathi lapha angikwazanga ngisho nokuqhubeka nomhlangano size sikhiphe leyo nto lapha yini indaba na suka awufuni umoya onjalo ngakuwe ukuba ke uJesu ubengeza ewumuntu kulobu busuku wena ohlezi phandle lapho na wena ongakholwayo woza Wozani, wozani kwena manje nonke uma uKristu esandele kanje kuwe kulobo bukhona kungani ungahlala emuva na ube nomuzi omncane wokumnikaza ukhiphe kuwe woza manje Lokho kuphela akucela ukuba ukwenze ukuba ukholwe kholwe nje ukuthi nguye nje uma ungakukholwa gubhuka futhi uphenduke kukho bekisiza ukuthi kwenzekani Woza tatewethu yilokho ke lowo ophuma echiphiza ezinyembezi uyongabaza buya futhi ethokoza eletha izinyanda eziyigugu. Ngiyajabula ukubona belusi bekhuphuka bavume ukuvuma ukuthi banephutha. UNkulunkulu uyohlonipha ukuvuma okumsulwa kungahlanganiswe nalutho. Impela uyokuhlonipha. Uzokwenza njani lapho lo moya ofanayo lapha kulobu busuku? Zoma ebukhwaneni bakhe ukuba uphendule ngakho ngosuku lokwahlulelwa na. Futhi kumbula kusohlelweni impela yilokho athi wayeza kwenza futhi nakho. Ningeza manje abanye futhi na. Ngininika inkululeko, ngininika inkululeko kukho konke kungakholwa kwenu uma uza ngobuqotho futhi uphenduke futhi wemukele uKristu. Uma ukholelwa ezeni ilunge libandla, awazi ukuthi ukahle noma cha kungcono uze. Manje izisebenzi ziqondene nabantu wozani zonke izisebenzi ziqondene nabantu ningenyuka ngo manje ukuze nazi ukuthi nifanele nenzeni ngabantu nina izisebenzi ziqondene nabantu yinyukani ngo futhi nibuthane ngakubo manje laba bantu ngapha ngoba sizoba nomkhuleko futhi uma kukhona bangekholwayo emuva lapho futhi efuna kuza woza phambili ngo noma kanjani ngokuhamba kwenu niye phambili kulobo busuku bantu. Uvumile ukuthi nethemba lokuthi ubone iphutha ekucabangeni kwakho futhi uyeza manje ukuthola isehlakalo sikaNkulunkulu ophilayo. Lo Nkulunkulu ofanayo enimbona lapha esebenza lapha emsamo nakubantu phandle lapho uNkulunkulu wenu wena mhlawumbe nje awuzange nje ume umzizwana nje ukubunaka. Ulapha nguye onibizile ukuba nenyukele lapha niyebo umoya ofanayo owangigcoba ukuba ngishimele evangeli nguye ofanayo ophume wedlule ezithemelini lapho okwaziyo ubungamthinta ngomuzwa ubuthakathaka bakho. Abantu ngale kwethunzeli lonke lokungabaza abantu engingakaze ngibabone empilweni yami bami phandle lapho ubusuku nobusuku ezithemelini benyukele lapha emsamo ubusuku nobusuku usuku emva konyaka iviki neviki imvuselelo emva kwemvuselelo futhi akukaze nakanye kwehluleke. Uma lokho kunjalo bandla thalini amen. Manje ke kungani ukuthi inkosi
let me tell you thus saith the Lord, you better repent Chicago.
Ake nginitshele isho kanje inkosi kungcono uphenduke Chicago, ihora lakho seliseduze phendukani. Woza khona ngoba kuzofika isikhathi ukuthi uyokhalela lokhu futhi ngeke kube lapho ungeke umukele okwangempela ngakho kuzoba khona okwamanga okukunika khona. UJesu wathi ngiza ngegama lami uqobo aningamukeli omunye uzofika futhi ninani yomamukela. Kubulani ngicaphuna amazwi akhe kusethephini erekodini. Kungcono umemukele ngenkathi usengakwazi ngoba ziningi izinto ezweni esilungele ukufezeka. Izinambuzane ezingakaze zichanyuselwe ngaphambili zizovela. Manje isikhathi sokuba nilunge kungcono nikwenze ngaphambi kokuba nina khona-ke emva kwesikhashana isihlalo somusa sizosuka futhi akusayi kuba khona okunye okuhlengwa. Ngakho wozani ngenkathi ningakwazi. Uma kukhona ichashazela ilodwa likaNkulunkulu elikubizayo phuma khona manje. Ukuze ngizoqiniseka mangiqiniseke kanye futhi kholwa kuphela ndawonye. Ngilokhu ngizwa ukuthi kukhona umuntu laphaya omunye ndawo. Angilona uhlanya bafo ngisho into engingayiqondile ngempela enhlizweni yami. Impela beningeke nikucabange lokho emva kwalokho inkosi kwenzile nakho kuze iqembu lonke lamatshitshi asemancane. manje ngifuna nina zisebenze ziqondene nabantu nibeke izandla phezu ngamunye wenu abeke vele ubeke izandla zakho phezu komunye umuntu ukuze wena njengoba nje umfowethu Ora Roberts eshilo indawo yokuxhumana aninalo igumbi lapha lokubafaka ninalo na qhabo angicabange ukuthi banalo kulolu hlobo lwemihlangano ngesinye isikhathi lapho sesiwutholile niyazi simise lapho esingaba khona namakamela enhlanganyelo ngifuna zonke izethameli nikhothamise amakhanda enu ndawo zonke uma nithanda nina phandle lapho okhathalelele imiphefumulo lapho e-altare bazi ukuthi beze ngenhlonipho yokuzithoba kulobu busuku ukuba bavume iphutha labo futhi bacele intethelelo ukuba uNkulunkulu abe nesihawu kubo impela ngiqagele niyamangala ukuthi kungani ngilokhu ngibeka izandla zami phezu kwalaba lapha ngiyena umuntu okholelwa ezeni njalo ngezikashana ngibuka phandle bese ngibona umbono bese kuthi ke lapho ngibona abantu phandle lapho okholwayo futhi ephulukizwa futhi ingakho ngibuyisele izandla zami kulokhu ngaleso sikhathi nebo mfowethu tete wethu ubungaphazamiseka ngokwenele ngokwengqondo ukukholwa ukuthi omunye umuntu bengama lapha futhi yenze ukuthize aphumele lapho kulezo zethameli isidalwa singumuntu ene isidalwa esingumuntu nje futhi aphumele lapho futhi azi ukuthi abantu uyahlupheka futhi uyagula futhi eqhubeka na ubungakwenza na lokho akune kwenzeka isimangaliso esikhulu kunazo zonke sake senzeka eminyakeni yezinkulungwane ezimbili impela awu ubungacabanga ngesimo sengqondo uma indoda isukuma iphuma ezihlaleni esinamasondo futhi ihamba lokho sekwenziwe impela kodwa ngitshele lapho amandla ngikhombise lapho umuntu othize one PhD angeza lapho kulomsamo futhi aphume lapho ngomoya ongcwele futhi atshele labo bantu lezo zinto njengoba nje umoya ongcwele wenza kulobu busuku njengoba uJesu Kristu enza ngekathi wayelapha ngitshele ukuthi ukuphi nimkhuphulele lapha emsamo kusasebusuku ngizobe ngimfuna niyabo akukho lapha ngumoya ongcwele nalabo bantu abagulayo lawo maKristu phandle lapho akhulekayo futhi athinde uJesu Kristu futhi ngesiphiwo sobuNkulunkulu unjalo ngibuka lapho nje futhi ngibabone kukhona ukukhanya phezu kwabo kuyasabalala nje futhi ngiyabona ukuthi bayini nokuthi bangobani mina ngokufanayo nje njengoba nginibuka lapha kodwa ngibabone kwenye indawo benza ukuthize bese ke ngikhuluma nje bese kuthi ke lapho sengiqedile ukukhuluma ngazi ukuthi ngitheni yabo kufana nephupho nje elendlule kimi kodwa nakho kuyilokho impela uNkulunkulu athi uyokwenza ngicela noma yimuphi umfundisi sesontweni ukuba akuphike angeke ukwenze ngoba kukhona lapha eBhayibhelini isho kanje inkosi yabo futhi nakho ngehora manje umi lapha uzisola ufuna ukulungisana loNkulunkulu ngifuna ukuhlangana nawe ezweni elingcono kunalokho leli yikho ngolungisuku futhi ngiyakutshela mfowethu dade wethu uKristu saphila uKristu lapha size eduze kokuphela kwesikhathi kimi ngikholwa ukuthi uza kulesi sizukulwane ngikholwa ukuthi lesi sizukulwane siyakubona uJesu efika ngikwenza ngenhliziyo yami yonke ngandlela thize nginomuzwa ukuthi ngingambona eza nami ikhehla ngisakholwa ukuthi ngingambona manje ngifuna wonke umuntu phakathi lapha ukuba nikhuleke ngendlela yenu nivume amaphutha enu nithi uNkulunkulu ngiyaxolisa futhi ngamunye esakhiweni wena onesono umi lapha uthi uNkulunkulu ngithethelele ngifuna ukuba ngumKristu kusukela kulobu busuku okuqhubeke nawe olapha uvuma ukuthi ubuvilapha futhi awukwazanga ukukuqonda futhi manje Nkosi nakho ngimi lapha nginenhliziyo yami ivulekile izingalo zami zikhuphukele kuwe ukukholwa kwami kubheka kuwe futhi lapho wenze lokho khona ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzokugcwalisa ngomoya ongcwele futhi akunike into yangempela uma umoya ongcwele uphakathi lapha uma ngempela ubunombhabhathizo komoya ongcwele emfowethu kuzofanele kufakaze ngalokho ngoba ngumoya ongcwele manje thatha lokho phezulu lapho mfowethu kulungile manje sonke sifuna ukukhothamisa amakhanda ethu ngenhlonipho yokuzithoba manje futhi sibe khulekani nje ngokuthula kini uqobo umzuzwana nje
Now hear me, O
Baba Nkulunkulu inkonzo yangolwesithathu ebusuku isondeleyo kuvalweni kukhona abantu abangamakhulu amabili noma ngaphezulu ngiqagele bemi bezungeze ileli altare bayaphenduka badinga umusa ihuboli dale lihle liyadlalwa ukholo lwami lubheka phezulu kuwe bayaqonda Nkosi ukuthi umuntu angezenzele lezi zinto ukuthi nguwe futhi njengoba uMikhaya wayenjalo kulobo busuku esifundweni sethu wayazi ukuthi umbono wakhe wawungokankulunkulu ngoba wawuhambesana nezwi likankulunkulu kanjalo ngiyazi Nkosi kulobo busuku kanjalo siyazi ukuthi lo mbono ungokankulunkulu ngoba uhambisana nezwi lakhe futhi nakukuma inzalo ka-Abrahama ibandla likhethiwe liphuma lifuna ukulungela ukuza ku-Elshadayi ukudonsa amandla kunkulunkulu ukuba umzimba wokuguqula wemukele indodana lapho ifika ngikhulekela ukuthi uzopha khona Nkosi kubo kulobo busuku bonke bapha isifiso senhliziyo yabo thethelela isoni buyisa umhlubuki Inkosi khipha konke kungabaza enhliziyweni yekholwa yenza leli kube yihora elikhulu Nkosi ngiyakholwa ukuthi ulapha ngiyazi ukuthi lapha nomoya wakho uyanyakaza sizwa ubumnandi bobukhona bakho siyakubona uhamba ezithamelini wenza nje lokho owathi uyokwenza manje baba siyakubonga ngokwenza lokhu siyakholwa futhi ngithatha wonke wale miphefumulo omi kuleli altare njengencuku yakho ngimi phakathi kwabo nokufa ngimi phakathi kwabo nokungakholwa futhi ngiziphosa mina uqobo endleleni egameni likaJesu Kristu futhi ngithi kuSathane obabophayo angeke usababamba ngiphosa le nselelo wonke udevil khona bayeke laba bantu ukuphuma kubo angeke usababamba izono zabo zithithelelwe ukungakholwa kwabo sekuhambile bangabantwana bakankulunkulu kusukela kuleli hora kuqhubeke inkonzo yabo ingukuthi empilweni yabo iyoba nkulu amandla kankulunkulu ayoba phelekezela nomaphi lapho beya khona bayoba ngabantwana bakankulunkulu kusukela kuleli hora kuqhubeke Sathane ngikhuluma nawe bayeke ngegama likaJesu phuma kubo manje wonke umuntu uma nikukholwa phakamisani izandla zenu futhi nimnike udumo futhi ninga nihambe nisuka lapha nikhululekile kulobo busuku egameni leNkosi uJesu.